Ningahlala phansi. Bengifuna ukuthi sanibonani nonke kusihlwa. Ngijabula kakhulu ukuba lapha kusihlwa. Loku nje ngikuthatha ngikuthi kuyinhlanhla lenkulu kakhulu ukuba lapha. Leli bandla lelisha lelithandzekako. Kukhonda inkhosi besikade sikubhekile lokhu kuphumela lapha sikhathi lesithe kube sikhathi senhlanganyelo nebantu futhi sijabulele tibusiso futhi ngethembe ukuthi sitawuba sibusiso kini bantu futhi njengoba liviki licala kuchubeka manje futhi lapho siyathi ingcunguthela iyeda manje icala ngalesine futhi ngisandza kuva lokhu manje ntambama ngemnakethu Williams Kuthi sinalokuhle kakhulu lesinifihlele kona kwangalesine ebusuku. Umnakethu Ora Roberts utawube akanye nathi kuthi akhulume ngalesithathu ebusuku. Loko impela kutawuba simangaliso lesihle kakhulu kithi sonke. Ngoba umnakethu Oral impela usikhulumi lesinemfutho. Futhi kutawuba kuhle kuthi ngithole kumbona cobo lwami futhi ngimchawule. Futhi itolo ebusuku besisethembe eAssembly of God ngikholwa kuthi bekukukhona enhla lapha ya futhi sibe nesikhathi lesihle impela itolo ebusuku ethembe futhi besisolo sinesikhathi lesimnanzi kulolonke libandla lebesisolo silivakashela lapha endzaweni yase Phoenix kanye nasenhla ethembe futhi nje siyathokothela kakhulu letinto leti kakhulu impela kuthi kungaba lukhuni kukuvakalisa kulivela kancane impela ukuthi ngithole lithuba lekwenda lokhu ngiyangena nje busuku ebandleni ngalinye futhi ngikhulume nebantu nebanakethu laba bafundisi futhi kunginika lithuba lelincane ukuthi ngikhone kuvakalisa kubonga kakhulu kwami ngalabantu laba lamahlelo lehlukene nemacembu ebantu ngoba kukuthi baba sithi ngetimali labakhulu lengaphandle enkundleni etinkundleni takulamanye emave nansawotonke futhi ngalendlela ngathi nje kuthola lithuba lelincane kuvakalisa ukuthi ngitive nginjani ngabo ekuba bongeni kakhulu futhi besikade sinemandiphete ne ngiyakholwa iChurch of God iAssemblies nawo onke futhi ngesheya kwetilwandle iFoursquare iChurch of God iAssembly of God neJesus name futhi onke nje abonakala kwangathi amunye uma sihlangana ndzawonye futhi sibe nenkonzo lapha ya etinkundleni tembi futhi niyati lapha ekhaya kungahle kube nemibono lesingaboni ngasolinye kuyo kodwa uma sekungena enkundleni yembi ngani akusekho kungaboni ngasolinye niyabona na ngakhulela emndenini lomkhulu kwakunelishumi lebantwana futhi thine bafana sasiya ebaleni lelingemuva futhi besiyaye silwe sodwana ohe bafana labayimfica intombatane yinye futhi sasiye silwe impela kodwa akukho naloyedwa lobe kangake alokothe athinze munye wethu ngaphandle ebaleni lelingembili ngoba uma bathinze munye bebaba nabo Branham lobe kavela ndzawo yonke ngako ngicabanga ukuthi ngilondlela lokungayo ngebantwana baNkulunkulu libandla lapha eminyakeni letsite lendlulile ngangise Houston futhi sasinemhlangano lomkhulu futhi ngale ne ngangine basiti ngetimali labanengana lapho umnakethu Raymond Rich ne Assemblies of God kanye ne bantu be Jesus name nabo bonke labehlukene futhi sasinemhlangano lomkhulu futhi sasinemusic house yebo ke sasihlalisa cishe inkulungwane letisiphohlongo ngiyacabanga futhi kwakukhona umfundisi lo iBaptist lobekafuna kungiphonsela insayeya kunkulumo mpikiswano ngeliBhayibheli kuthi uphilisa kaNkulunkulu kwakungakalungi Yebo ke ngendlule kulokunenga kakhulu kwaloko kungani ngize ngilahlekelwe busuku ngalo yedwa longakholwa kube kunethi inkulungwane letihleti lapho ukuthi tikhulekelwe niyabona na ngako ke wakufaka ephepheni kuthi ngangesaba kukwenda nemnakethu Bosworth lomtsala lose asondzele eminyakeni lengemashumi lasiphohlongo budzala wathi oh ngivumele ngikwende futhi ngacabanga ngakhalebi niyati ake ngithathe lentsaba ngako ngathi mnakethu Bosworth ngingeke ngifune uphindzilide Kristu akafuni thina maKristu siphikisane sodwa uma lendvodza ingulongakholwa ngani ingulongakholwa nje Ngiloko kuphela akukho longakwenda ngako. Futhi ngako wathi yebo ke lokungiko wathi uma siyekela emva kokuba bona sebafake loko ephepheni wathi bathothi nje sisicuku salabo uyathi labangathi ukuthi sikhuluma ngani emadlingozi lasentshentiwe nje wathi ngifisa kwangathi bewunganginika leli thuba futhi ngambuka emelapho asacisha impela abe neminyaka lengemashumi lasiphohlo ngobudzala futhi anekwethemba impela nje lo mbhalo ngathi yebo ke mnakethu Bosworth uma utonginika sandla sakho futhi uthembise ukuthi ungeke uphindzilide wathi oh angeke ngiphindzilide ngako wasuka wehla ngetitebhisi kuyotshela intatheli futhi kusobala niyathi ukuthi emaphepha angikundizisa kanjani niyabona Boya bebufundisi byondiza niyadi sathola inkundla yetemidlalo inkundla lephitsitelako futhi ngalobo busuku sasinebantu cishe labathi ngulungwane letingemashumi lamathathu labaphuma futhi ke kwahamba kuyokhombisa lapho kuthi bantu bafika ngetindiza titimela ngiyanitshela bebagibele emakamela lanesifumbu sinye emakamela lanetifumbu letimbili nemakamela lanetifumbu letintsathu kodwa onke bekanatha kulowo mthombo lapho lekunenzawo yethu sonke ngalokufanako yonke into yayinzawonye futhi kuya nginesibusiso lesikhulu nje kuloko Ucabanga manje niyabona uma impela kufika incindzetelo sasinento yinye lefana nako kithi sonke sonke sasikholelwa kumoya longcwele nekuphilisa kwaNkuluNkulu ngako wonke umuntu uyangena kuniketa sabelo sakhe futhi ngako siyathi ukuthi kwendekani ngalobo busuku ukuthi moya loyingcwele wengamela kanjani futhi kungaleso sikhathi lapho ingelosi yenkosi yehla khona bathethe sithombe sayo kwaseke kusuka lapho kwaya eWashington DC kube kuqinisekisa kwaseke emva kwaloko sathathwa ngetinhlolo netinto na George J. Lassie inhloko yeFBI wabhala umbhalo ngaso futhi uyinhloko yemibhalo yeminyatheliso yemino yeFBI Kwakubukhona lobungetulu kwemvelo lucoko lokukhanya kwashaya liso lekhamera kwakungesiyo iscience yengcondo Wathi bengihlale njalo ngithi imihlangano yakho yayi science yengcondo naye ngangicabanga ukuthi wawufunda ingcondo yalabo bantu wathi kodwa liso mshini lale camera angeke liyithathe iscience yengcondo mnumzane Branham kwashaya liso mshini yelensi wathi kulapha ngako ke sithethwe sathathwa ngaphambi kwaloko nangetikhathi letinengana emva kwaloko nje ngine kubonga kwathi bantu labanengi lapha basibonile leso sithombe anikasiboni na ngiyacabanga oh labanengi benu unaso ngijabula kakhulu kwathi kuthi ngisho naloko umnyakato wePentecostal kulolu suku lokugcina bekukhulunywa ngawo kodwa ngiyanitshela Ekuthatheni umlando weliBhayibheli ngisandza kuchetha nje umlando welibandla iminyaka lembadlwana lendlulile kusukela ekufeni kwempostoli wekugcina Johane esichingini sase ngesikhathi esuka esichingini sase Patmos wase uyangena futhi wachetha kubhala incwadi futhi watihlanganisa waphishelwa lapho ngenxa yokuthi bekathatha umbhalo webapostoli futhi enda leBhayibheli ngawo futhi kungako wayiswa esichingini sasePatmos emva kokubiliswa kuGreece imini nebusuku bunye baseke bambeka ngaphandle esichingini wase ubuthela ndzawonye letincwadi atihlanganisa futhi ngaphandle kwaloko uNkulunkulu wamnika incwadi yekugcina yeBhayibheli sambulo futhi ke sengibuya ngaqala emlandweni wakhe lapho kwaseke kuba kubakhe lomunye webalandzeli bakhe uLikhap Ignatius nalabanengi babo kwehle njalo kuya kuMartin Irenaeus Justus Columba longcwele kwehle njalo kwehle kuyongena eminyakeni wesikhathi sebumnyama futhi kwendlule futhi kwenyuke kuyongena kumaluthela na Wesley futhi ngithole ukuthi ngisho selokhu kwasukela etinsukwini tebapostoli kuyo yonke leyo misebenzi yamoya loyingcwele akukho namunye wabo lokhanya endlule lomnyakato wekugcina wenkosi lapha kulolu tinsuku tekugcina asikuconzi bangane unetindlo letendekako manje letifakazela uNkulunkulu njengaleso sithombe saKristu lesinathi lapha lebe bangena thulusi lekusenda ngalo ngaletho tinsuku Kodwa manje umuntu utama kuzuza into letsite kususa kuNkulunkulu. NaNkulunkulu uthatha leyo nzuzo lefanako futhi atifakazele yena lucobo ngayo. Ngakho nje ku awuyuze wendlule uNkulunkulu ngoba ungulonemandla onke lo sethinza wentonke longenasiphetho akukho ndlela yokusuka kuko. Sifanele nje sibe ngulabathi thobako futhi simkhonde. Yindlo lengcono kwendlula tonke lengiyathi ngokuthi yendiwe. Nginemahloni kodwa angikholwa ukuthi ngiyalathi igama lemelusi lapha ebandleni ngi. Mnakethu Griffiths ngijabula sibili kukubona mnakethu nesikhathi sekuta lapha nalenhlanganyelo kuba nawe ku. Sithanda njalo kukubeka kanje kulabo labahamba hamba eSunnyslope. Ngoba sitihambi lapha bafokade siyasho ukuthi akusilo likhaya lethu leli siyimbewu yaAbraham sifuna lidolobha umakhi nemendi walo kuNkulunkulu leli livele lihle angicabangi ukuthi ikhona noma nguyiphi into lefana nalo lenke ngayibona futhi ngihamba cishe impela edute netive tonke emhlabeni futhi angaze ngibone lutho eEurope eTaliyane eAsia noma kuphi kuwasempumalanga longacathaniswa neFenix eArizona manje kunjalo indzawo lenhle kunato tonke lengake ngayibona kodwa oh iyobukeka njengendledlana leyenile etulu ngaselihlangothini lwaloko lokuyoba ngiko ngaleso sikhathi lesikhulu seminyaka yeleyinkulungwane ngako si leli akusilo likhaya lethu sibahambi nje lapha futhi sidele ukuthi sibe nalenhlanganyelo ndzawonye futhi busiso kimi kuba lapha futhi ngibone libandla laNkulunkulu liphumelela sakhiwo lesisha kanjalo njalo uNkulunkulu anibusise njalo njalo nine bandla thembekani kuKristu hlalani ngekwethembeka kumelusi futhi nisebenze ndzawonye wonke umuntu nibambisane ngoba ngikholwa ukuthi kufika kwenkhosi kumasinyane manje ngaphambi nje kwekuthi sisondzele evini asisondzele kumqalisi nemkhuleko sisakhoza umsathi inhloko tethu umzuzwana nje singakakhuleki nje netinhloko tethu netinhlitiyo ukukhotheme ngabe sikhona sicelo ekhathi lapha semkhuleko futhi ungathanda satiwe ngesandla lesiphakanyisiwe enhlitweni yakho nje unesidzingo sendo letside futhi uthi Nkosi Jesu ngikhumbule Nkosi ibona sonke sandla ngicinisekile
Our heavenly Father we are so happy that we can call you Father
Babe wethu asezulwini sijabula kakhulu ukuthi singakubita ngababe umdali lomkhulu wemazulu nemhlaba Elohim lomkhulu El Shaddai umniketi mandla umondli lowenele konke nangendrotsana yakho lucobo lethandzekako yasitshela uma siyoda kuwe futhi sicele noma yini sisebenzisa ligama layo ukuthi iyoqiniseka ukuthi kuyaniketwa Uthi babe sikholwa ukuthi lokho kusemibanzeleni uma besiyocela indlo lebe ingakalungi besingeke sibe nekukholwa ukuthi kuyophendulwa kodwa uma singahlolisisa tinhlitiyo tethu kusihlwa asicele noma yini lengakalungi kodwa leyo lelungile leyo ikuthi ukuthi utosithethelela kuko konke kwetono tethu netiphambeko ngoba ngekweliciniso Nkosi nguleyo indvo yokucala asifuni kutama kungena ebukhoneni bakho nesono etikwethu ngakho ke ngekwathi ukuthi lusuku nelusuku tinkathatho netindvo lokusithandzelako lokungahle kunganakwa ngisho nasekucabangeni kwethu lucobo kodwa uma sifika ekucabangeni ngankulunkulu longcwele lo yongisho netingelozi tingcolile ebusweni bakhe khona ke siyathi Nkosi kuthi asinalo ngisho nelithuba ngaphandle uma sita ngengathi ya Jesu Kristu futhi khona ke sibanthana baNkulunkulu emaphutha ethu akanakwa njengoba sisawavuma kuthi ngiyakhuleka kusihlwa babe kuthi utobusisa lombuthano welibandla labaphakamise etandla tabo uyathi kuthi yini lebe isemuva kwaleto naleto tandla umcabango sifiso nenjongo nenhloso yokuphakamisa ngikhulekela kuthi utopha ngamunye sicelo sabo namanje babe sikhulekela lelibandla leli Sijabula kakhulu ukuthi lenzawo uma sifunda emuva etinsukwini taseqaleni lapho emaKristu bekatondzwa kakhulu ngange kuthi bengakwathi ngisho nekuba nendlu yokukhontela kuthi bekaphuye kakhulu bengeke akhone kwakha leyodwa nangabe bebanayo nekubona lokho noma beba nelithuba lekuba nayo futhi manje namuhla kubona letinkulu takhiwo letinhle tenyuka letihlandekile la kunebantu khona bangangena futhi bakhonde uNkulunkulu sinekubonga kakhulu ngalokho nange kuthi nikela kuthi bantu ngekweshumi kwabo neminikelo nekunikela sekwakhe lendlu kwayakhela inkosi manje baba eNkulunkulu ngikhulekela kuthi utobusisa umelusi walo emadikoni alo emagonsa alo nalo lonke lilunga lelita lapha kwangathi lingakhula futhi likhule futhi likhule futhi kwangathi kusukela kuleli bandla kungacala imvuselelo leyifashion lenzala letoshanyela lesigodzi njalo njalo kwangathi kungaba khona tibonakaliso netimanga letivela kuleli bandla tekuphilisa insinziso kwangathi lingaba yindlu lephethe lilambu lekukhanyisa kuso sonke sive siphe kona Nkosi kwangathi kusukela kulendzawo kungahamba bashumayeli labakahle emabhungu nelubito lwaNkulunkulu empilweni yawo kuthi aye etinkundleni tekuhambisa livangeli lapho ayobitelwa khona siphe kona Nkosi nakusihlwa sisabuthene ndzawonye kwangathi umoya loyingcwele ungeda ungene evini futhi nje uhlanyele imbewu kuyo yonke inhlitiyo lelapha kwangathi thine ngekukholwa singayimisela imini nebusuku ite ikhule ibe tihlahla letinkulu tenkhatimulo yaNkulunkulu hilisa wonke umuntu logulako Nkosi lo lapha kusihlwa sinzisa wonke umuntu lolahlekile buyisa bonke bahlubuki futhi uhlumelelise futhi ugcwalise labo lebe bake bagcwaliswa ngaphambili siphe kona Nkosi ngoba sicela lokhu egameni la Jesu Kristu umntwana wakho Amen. Manje sengephuthe nje kancane njengalokhu vamile. Bekuthite kuba phambidlana ngaphandle lapha kusihlwa kunaloku bengulindzele ukuthi kube ngiko. Futhi ngako sinjalo kusasa ebusuku kulenye indzawo ngiyacabanga sebavele bakumemetele. Futhi manje uma unelisondo lakho esontweni lakho lucobo lapha usasa ebusuku ungehleli lapha kodwa uma ungenalo lisonto singakujabulela kuba nawe sifuna njalo abantu bahlale endzaweni yabo yemsebenzi kungakhathaleki uma sakhiwo sekukhontela sivulwa lonke lisotsha lifanele libe sesigabeni salo nasendzaweni yalo futhi ngako silapha sivakashile futhi sinesikhathi lesimnanzi ngaphambi nje kwengcunguthela yemadoda labo somabhizinisi futhi njengoba sengivele ngimemetele umnakethu Robert utawuba lapha kuvula inkonzo yangalesine ebusuku sitojabula kakhulu ukubonana nemnakethu Robert futhi ke ngiyacabanga mhlawumbe ngalesihlanu umnakethu Velma Gardner utawube alapha angathi noma utobe akhuluma yini ngalobo busuku noma cha futhi ngicabanga ukuthi kuniketwe mine ukuthi ngibe lapho ngemgcibelo ekuseni ekudleni kwasekuseni futhi uma kuyinthando yaNkulunkulu nekuthi mina ngikhulume ngemgcibelo ekuseni ngifuna ukuthatha sihloko uma kuba ngiyo uma kuyinthando yaNkulunkulu indvodza lenelunya kunawo onke lengake ngahlangana nawo ngako bese ke ngelisonto ntambama ngitokhuluma futhi ngako uma ni manje ngemgcibelo ekuseni kude inkonzo ngekwati kwami nangelisonto ntambama kude inkonzo ngekwati kwami manje ngaphambi kokuthi ngicale ngikhohliwe ukuthi ngine cha ngikholwa ukuthi Billy ushito ukuthi unikethe ngawo onke alawo makhadi ekukhulekelwa lasele ngabe kunjalo na ngabe akona emakhadi laniketwe lapha kusisa na yebo ke unikethe ingcenye yawo kulelenye inkonzo itolo ebusuku ngoba bengisolo ngigcina abantu sikhathi lesidze kakhulu ngithi kushumayela sikhathi lesidze emahora lasithupha noma lasiphohlongo indlo lenjengaleyo ngalesinye sikhathi uma kugega manje angikusihlwa angikahlosi kushumayela ngetulu kwehafu yaloko nje ngako ngicabanga ukuthi sinikete emakhadi ekukhulekelwa bese ke si beningaya ekhaya ekhathi nebusuku empeleni ngako ke emva kokuba sesibe nelilayini lalabakhulekelwako ngako uma nje kuyihafu yaloko futhi angathi kakhulu kangako kodwa nje kungithatha sikhathi lesize kakhulu kusho lengkwatiko ngako lengkwatiko ngiyathanda ukukusho kahle kakhulu ngithatha sikhathi sami njengako niyathi kuhle bengincokola kuphela lapho ngoba ngitotama kuphuma leminye imizuzu lengamashumi lamane nesihlanu noma lokutsite kuya elayinini lemkhuleko. Ngina lomncane nje umbhalo munye lapha kusihlwa lengifuna kuwufunda bese ngithatha sihloko. Uthi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uto usibusisa. Uma nifuna kusifunda uma nifika ekhaya sikuMarko sahluko selishumi nelivesi lemashumi lamabili nesiphohlongo. Waseke Petru ucala uthi kuye, buka sine sishiye konke futhi sakulandzela. Manje ngidothanda ukuthatha sihloko kwakha ingcikitsi lencane etikwa lapho yekuthi kushiya konke. Bese ke emzuzwaneni lembalwa sitokhulekela labagulako. Futhi manje nine lenijwayelene namakho sahluko selishumi simendlalele nje Jesu bekakade acoca ngaphambilini ngedivorce. Futhi ke njalo bekanendlo legcamile impela kuthi yendeke. Bekunelibhungu lesicebi leleta ligijima kuye lase lithi, mfundisi lomuhle, bengingentani kuthi ngibe nekuphila lokuphakadze na? Wase ulitshela kuthi, gcina imiyalo. Lelibhungu lathi, ngikwentile lokhu kwasebusheni bami, noma miyalo mini na? Futhi walitshela kuthi beyini. Lase lithi, ngikwentile lokhu. Wathi, kodwa usasilelwe yinto yinye. Uma ufuna kuthi ube nekuphila lokuphakadze, ube ngulophelele. Bese uthengisa ngako konke lonako, bese ukupha labaphuyile, uthathe siphambano sakho ungilandzele. Ake sesilandzele lelo bhungu kwemzuzwana nje lembalwa, ngaphambi kokuthi singene esihlokweni, kuniketa sendlalele. Manje niyabona, lelo bhungu lacelwa ukuthi lishiye konke, kodwa lala kukwenda. Futhi ngaletinye tikhathi uma sisebenzisa impumelelo nemicebo nakanjalo njalo kuphumelele. Kodwa leli bhungu lalilibhungu lelinempumelelo futhi lalisolo lingenako ukuphila lokuphakathi. Ngako ngaletinye tikhathi kuphumelela akusho sonke isikhathi ukuthi uNkulunkulu uyabusisa. Kodwa ake sililandzele silithola lapha manje ebusheni balo liselincane mhlawumbe lobukekako losemncane umfolo ogcokile. IBhayibheli lasho ukuthi Jesu walithanda lifanele ukuthi lalinalomuhle lolungile nembeza lothambile ifanele kuba ngulenhle kakhulu indlo letsite. Nakungenjalo belingeke lize lizuze kudunyiswa inkosi Jesu ngoba ngesikhathi Jesu alibuka walithanda. Lifanele kuthi lalineyo ukuthi iveta lokunemusa nekubukeka kahle kulo umnumzane lohloniphekile lohlandekile umfana loconze ngqo futhi lenyukela kuJesu mhlawumbe licabanga ngebucotho laselithi ngithanda kwathi ukuthi bengingentani kuze ngibe nekuphila lokuphakathi. Futhi ngesikhathi selitosuka lehambe naloko lebelinako ukuthi libe nekuphila lokuphakathi. Ngaleso sikhathi umbuto wawusesangweni kuthi ngabe ungakwenda yini. Nalo mbuto ubekwe embikwawo wonke wethu. Na Jesu impela walicela kuthi lishiye konke lelalinako lithathe siphambano salo futhi limlandzele. Futhi siyayati lendzaba lahamba lithabukile ngoba belinemicebo lomkhulu. Kwase ke Jesu yaguquka wathi kuyoba lukhuni kangakanani ukuthi sicebe singene embusweni welizulu njengelikamela ukuthi lingene embotsheni yenyalithi. Kodwa lokho bekungeke kwendeke kumuntu. Kodwa wathi kuNkulunkulu kungeke kungendeki. Ake silandzele lo mbuso losemncane. Sikhathi lesilandzelako lesimthola kuso eBhayibhelini. Akatange wathi masinyane nje angencaba lithuba lekuthi alandzele Jesu ngesikhathi kwendlalwa kuye kutsite kushuba. Niyabona, sifuna ukubambelela kuyo yonke into lesingabambelela kuyo. Bese ke ngibona silandzela Jesu. Kodwa ngalesinye sikhathi Jesu usifuna siyekele yonke into. Kuze sikhone kubambelela ngathi ototimbili tandla tethu kuye. Ngaletinye tikhathi sicabanga kuthi ngenxa nje yekuthi sesibambelele. Kungikhumbuta ngendlo lencane lengijwayele kuyicoca ngemantombatanyana ami lamabili. Akasesima ncane kangako manje. Futhi asengemantombatane lathathe kulingana kahle. Kodwa ngesikhathi asesemancane lenye yawo nguRebecca ungulomdzala kakhulu futhi Sarah ungulomncane naBecky unemehlo lalihlata sasibhakabhaka naSarah unalansundu Kodwa omabili angamantombatana ababe niyati futhi ngako ayalinza abukile kungibona ngifika ekhaya futhi athanda sonke isikhathi ungibona futhi ngako Becky ucishe nje abe bekathite kuba muthe luhlobo lwentombatana lezacile na Sarah beka ngulencane lothite kuba mfishane umfolo omncanyana futhi ngako bebalindzele mine bangakalali ukuthi ngifike ekhaya ngalobunye busuku ngangikaze ngingekho ngisemhlanganweni futhi bebathi ukuthi ngangitoba sekhaya ngako bacabanga ukuthi bebathovele nje balindze sikhashanyana futhi uma ngifika ekhaya bebafuna kungibona yebo ke kuhedla kwemehlo kufanele ukuthi kwasekucalile kuhedla emehlweni abo base bayethela futhi ekugcineni baya embedzeni ngaphandle ekamelweni labo futhi ngangena sesihambile sikhathi ngako ngangena ngangikhathele impela ngaya embedzeni futhi emva kwemihlangano kanjalo njalo ngikhathala kakhulu ngingakhoni kulala emva kwemaviki lambalwa emhlangano futhi ngalala cishe emahora lamabili noma lamathathu ngavuka ngangena ekamelweni lekuphumula futhi nje ngahlala phansi esitulweni Bengihleti lapho esitulweni lokwa ekuseni kakhulu futhi emva kwesikhashana Becky waguquka ekamelweni lakhe lekulala futhi wacondza ukuthi kwase kusile wase ulunguta epassage wase uyangibona ngihleti ngaphandle lapho esitulweni waphuma embedzeni weda ngalokukhulu nje kushesha leyo lemincane lezacile imilende lemitse yaluleleka kuko nje yebo ke loko kwamethusa Sarah futhi angathi noma ngabe bantwana benu uyakwenda lokho noma cha kodwa he uthola lokuthite kulomdzala kunabo bonke nalo wesibili uthatha lokundluliselwa kuye na Sarah bekagcoke emapijama a Rebecca tinyawo tingulu le neyati futhi amakhulu kakhulu kunaye futhi yena waphuma embedzeni weda naleto tinyawo letinkulu tindiza futhi bekangeke akhone kujakiselana na Rebecca ngako Rebecca wamendlula eta kimi wase ugcumela ethangeni lami washo angigaca ngemikhono yombili nje luhlobo lwe bekangasedolweni lami langasekudla nemilende yakhe lemitse ifika phansi esiyilweni bekasime kahle kakhulu kuthi kungikhumbuta ngaletinye tetinhlangano tekucala letinkulu kunaletinye neyati letifikako neyati betisolo tilapha sikhathi lesidze Titsite kuba nemilende lemitse kanjalo njalo disime kahle kakhulu futhi nako kufika Sarah ahambisana nelincane libandla leliselisha neyati lebe lingakaphumi isikhathi lesidze kakhulu futhi kubona ukuthi Becky bekamshiyile shiyile lapho nako Rebecca bekangigacile wacalada wathi Sarah tsathe wethu ngifuna wathi into yinye wathi ngifike kuqala lapha Wase uthi ngimthethe wonke baba futhi awukasalelwa ngulutho betama kusitshela lokho neyati sonke isikhathi wathi ngifike ukuqala lapha futhi ngimthethe wonke baba futhi awukasalelwa ngulutho Sarah nomncane tatane wagobisa inhloko yakhe lutsebe lwakhe loluncane lwalenga wacala kuhamba netinyembeti kulawo mehlo lamakhulu lansundu Na Becky bekacamelise inhloko yakhe ethi kwelihlombe lami athite kungigaca ngathatha umuno wami ngase ngiyamkhweba kanjalo kuSara ngase ngifuca lelinye lithanga ngelikhipha nangu Eda wase ugcumela kulomunye umlende futhi ngani bekangakhoni ukuthi simela imilende yakhe lemincane yayingafinyeleli esiyilweni kodwa bekasemlendeni Noma kanjani niyabona na ngako beka hamba cathuta kanjalo yebo ke kumvimba ukuthi angawi ngavele nje ngafinyelela ngemikhono yomibili futhi ngamgaca kanjalo umbamba futhi ngangimbambe ngimphakamisele edute kimi wase uyamisa inhloko yakhe lenzadlana kimi kancanyana waphakama wase ubuka Becky wase uthi manje Becky tsathe wethu wathi ngifuna ukukutshela lokuthi ide nami Wathi ngahle kube kunjalo ukuthi umthethe wonke babe. Kodwa ngifuna wathi ukuthi babe ungithethe wonke nami. Ngako lokho kunjalo. Ngako lokho ukuthi akube ngendlela lesifuna ngayo. Asifuni, sifuna yena abe nathi sonke. Ngako, ngako ke kuko konke kukwenda sifanele nje siphumele lapho ngekukholwa futhi simkholwe. Ngoloko kuphela futhi nje sethembe singeke sesikuchaze. Ayikho indlela yekukuchaza siyakukholwa nje futhi sikuthathe kanjalo leli bhungu lelicebile lalingadinikeli kuKristu futhi ngako lahamba futhi silithola kamuva kuthi la laliphumelele kakhulu kangangoba taze tinyango talo tagcwala kakhulu laze lathi mphefumulo kumula oh laliphumulele yonke into beka nalokunenga kakhulu Beyangake sweli lutho. Kodwa ikhona into leyendekile. Sikhathi lesilandzelako la silibona khona, lona liphakamisa emehlo alo lisesihogweni. Libone lobuyile akhashane le esifubeni saAbraham. Loko kwakungenxa yekuthi lalingavumi kushiya konke kuthi lilandzele inkosi Jesu. Ngako ke ngesikhathi lokho sekwendekile, nalombusi lomncane angafuni kuyekela lebekanako kuthi alandzele Jesu. Fanele kuthi kwasa kuPetro. Ngikholwa ukuthi kwakunguye lo waphawula noma wabuta lombuto wawuphakamisa. Futhi wathi manje sishiye konke kuthi sikulandzele sishiye konke. Buka ukuthi sendeni sishiye emakhaya ethu sishiye imindeni yethu sishiye imihlaba yethu sishiye yonke into lebe sinayo kuthi sikulandzele. Kucala kusa kuye mhlawumbe bekathatheke kakhulu emsebentini abukela Kristu nakanjalo njalo kangange kuthi kwakungakaze kuse kuye kuthi bekashiye ikhaya lakhe bekashiye umndeni wakhe bekashiye uyise unina bekashiye konke lebekanako kuthi alandzele Jesu kodwa ngulokho impela uNkulunkulu lakudzingako sishiye konke futhi simlandzele Loko ngilokudzingwa uNkulunkulu sifanele sikwende nathi ngalesinye sikhathi sifanele sishiye yona kanye imicabango yethu uma imicabango yethu mayelana noma yini uphambene nelivi laNkulunkulu sifanele sishiye ukucabanga kwethu lucobo futhi simlandzele nendlela kuphela lesingamlandzela ngayo kulandzela livi lakhe Sililalele nesicelo saNkuluNkulu nalokudzingwa uNkuluNkulu ukuthi sishiye konke futhi simlandzele kodwa ekwendeni njalo siyathola ngaletinye tikhathi sifanele sishiye bangani bethu sikhathi lesinengi lokho kuyinto lelukhuni kuyenda manje bantfu labanengi uma bacala bangena kuKristu futhi bagcwaliswe ngamoya mhlawumbe njengebesifazane Lobe kane luhlobo loluthithe lwephathi lebe baya kuyo njalo ebusuku lobuthithe thithe lapho bebakathi badlala khona umdlalo webhanko kulabakhelene nabo bejwayelene nabo bonke bomakhelwane kanjalo njalo kuthi babe netinhlangano letithithe kulabakhelene nabo futhi bayahamba badlale umdlalo webhanko nalabo besifazane niyathi utowusho lokuthithe ngako Bangeke bakuconze kodwa noko ufanele uyishiye leyonto ngoba akukalungi kugembula udlale emakhadi futhi ufanele ukushiye loko uma ulandzela Kristu ngaletinye tikhathi besifazane emabandleni ethu lo sejwayele ukugcoka timpahla letingakazithi njengetikhindi nalamadangara nelibhayibheli lathi usinengiso kuNkulunkulu ukuthi wesifazane agcoke lokunjalo yena akunandzaba ukuthi ucabangani ufanele akushiye loko ngaletinye tikhathi sithola besifazane uma beta bangene kulendlela futhi basinziswe bebasolo bakwejwayele kuhula tinwele tabo futhi bafuna kuthandwa abantu njengalolonke live kodwa bathola ukuthi kuyinto lelukhuni ngoba batonibita ngefashini lenzala noma nini uma nigcokisa kwemkristu nitiphathise kwemkristu niphilisa kwemkristu batonibita ngefashini lenzala kodwa nifanele nishiye konke kuthi nimlandzele Jesu wathi noma umbhalo uthi loyo lothanda live noma tindwa de live luthando laNkulunkulu alukho nhlobo kuye kunjalo kubita kushiya konke Lapho uma nivuma kushiya konke futhi nimlandzele konake uma nihlala kimi nelivi lami likini ningacela lenikuthandzako futhi nitokwendelwa kona kodwa ningeke nanathi kuthi leto tinto tiliphutha niyathi kuthi tiliphutha libhayibheli limelene nato kudlala emakhadi kubhema sikiliti kunatha kugcoka timphahla letingakazithi futhi ke utisho ukuthi ungumkristu Uma lo moya kuwe ungakulahli lokho khonake kukhona lokuliphutha ngemoya lokuwe ngoba lo nkulunkulu lo wabhala livi ulivi nelivi likuwe futhi liyakulahla lifanele futhi uma lingakulahli uyadukiswa ungakwenda kanjani umoya longcwele kuthi ubhale indlo letsite bese wena ujika bese wenda lokuphambene nawo futhi uthi umoya loyingcwele uyakuhola na ungeke ukwende ngako kubhema bosikilidi kunatha inkantini kudlala emakhadi kuhula tinwele kugcoka tikhindi donke lethi letinye tindlo athi kalungi lokungakalungi lokusono futhi awuyuze ufike nzawo ute ukuyekele Kungena ngekunyenya eminyakatweni yethu yamaPentecostal lihlazo kini nifanele nibe nemahloni akumangalisi singeke saba nemvuselelo yemhlaba wonke akumangalisi singeke saba nemvuselelo yePentecost ikhona indlo leyentekile kunjalo siwise imicabo netindlo tiyenteka letingakafanele itendeke ngakho ke nifanele nishiye konke kuthi nilandzele Kristu Nifanele nishiye yenu lucobo imicondo yenu lucobo nifanele nikhone kwenda livi lakhe futhi akayuze moya longcwele aphike noma nguliphi livi lakhe alikhuluma ngineli bible libhalwe ngumoya loyingcwele libhayibheli lasho njalo futhi uma emavi elibhayibheli nguNkulunkulu ekuqaleni bekakhona livi bekanguNkulunkulu nalivi bekanguNkulunkulu nalivi waba yinyama futhi wakha emkhathini wethu manje livi wendiwe umoya uhleti kithi ngoba ngiyawuba nani nibe kini kuze kube sekupheleni kwemhlaba kuphelelisa manje nangabe lo uNkulunkulu ofanako lo wabhala libhayibheli akini anisibobeno nifile etintwente live nifile emicabangweni yenu lucobo futhi lomcondo lo awukuKristu awube kini lapho ke nishiya konke kuthi nimlandzele hayi imicabango yenu lucobo loko lakushoko kungabi intando yami yakho nkosi khonake nicala kuba semgceni nelive laNkulunkulu bengingahlala lapho sikhathi lesidze kodwa nje ngitogijimela phambidlana kodwa wena uthi ngitholani ke nangishiya konke na ngishiya konke ngitholani na ningalindzela live kuthi lihlekise ngani ningalindzela live kuthi linibide ngato tonke tinhlobo temagama langahlonipheki bayonibida nganoma yini labanganibida ngayo niyotselelwa futhi nencatshwe Jesu ngenxa yakhe angu-Emmanuel uNkulunkulu ahlala kuye kwamenda waba yincaba kabi ebandleni lakhe lucobo laze nelibandla lakhe lucobo lamncuma ebandleni masinyane nje nakangena kwaba ngibo labamphanyeka esiphambanweni kwaba ngibo labamlahla ngelicala bekabathanda abantu yonke inhlitiyo yakhe yayiye bantu kodwa wadzingeka ashiye yonke into kude alandzele uNkulunkulu futhi ngakho nathi sidzingeka sishiye yonke into kude silandzele uNkulunkulu manje ngitholani lokuyinzuzo na asilindzeli ngalethinye tikhathi ngicabanga ukuthi thine bafundisi sikwenta kube dimbali letinengana kakhulu kulophendukile owodwa kuKristu yonke into iyathandzeka kodwa niyabona akunjalo ngendlela lathi yonke into ingumbhedze lonetimbali walokulula Ngoba akukho umKristu libhayibheli lathi bonke labaphila ngekwesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuhlushwa ngako uma ningahlushwa ngenxa yaKristu konake kukhona lokusithe lokungalungi uma devele angekho emva kwakho sewukutholile kuloko kuphela ngoba kuphela nje uma asemva kwakho leso sibonakaliso sekuthi usengakakutholi namanje Kodwa uma angekho emva kwakho sibonakaliso sekuthi sewukutholile ya ngako khumbulani nje kuphela nje uma akuchumisa kusho ukuthi usesembidlana ngethinyathelo letimbalwa embi kwakhe qhubeka nje uhambe kodwa bonke labaphila ngekwesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuhlushwa wathi jabulani futhi nithokoze kakhulu impela ngoba kanjalo babahlupha abaprofeti lebe basembi kwenu kunjalo ningahambi nebuso lobulengako futhi nithi yeboke bengingakafanele ngikwende ngiyacabanga bona ngeke nje ngikumele ukuthi umuntu akhulume ngami futhi athi ngifashini lenzala ngingulokhu loko noma lokunye oni nifanele nithokoze kakhulu impela jabulani ngenxa yakho ngoba ningalithwala lihlazo leligama lakhe uthi ngekugcina imiyalo yakhe wanibangela ukuthi nende lokho kodwa ngifuna kusho lokhu futhi sijake ngalokukhulu ukushesha uNkulunkulu angeke enhlobo abe nesikwenedi nanoma ngumuphi umuntu uNkulunkulu angeke akwenete kwasamuntu Uma ukwendele uNkulunkulu lokho washiya konke uNkulunkulu uyokubhadala ngalokuphindwe kathi uNkulunkwane kunjalo uNkulunkulu uyokubhadala shiya tindvo telive nelive netindvo telive naNkulunkulu uyokubhadala athi khathi letinengi kakhulu bangakhi longufakazi waloko lapha kusihlwa na yebo ke sonke siyathi ukuthi uNkulunkulu uyokubhadala Manje asithathe nje labambalo abantu dzite labashiya konke ase sithathe kucala babewe kukholwa Abraham Abraham washiya live la kubo luqobo impahla leyayiyakhe nayo yonke lenyinto wabitwa aphume eKhaledi lidolobha lase Ur futhi washiya live la kubo likhala kubo bantu bakubo Nako konke wase ulandzela uNkulunkulu wadzingeka ashiye yonke into ayishiye ngemuva washiya umhlaba wakhe impahla yakhe endasi eKhaledi eUre ushiye impahla yakhe naNkulunkulu wamnika lonke live lelithenjisiwe uNkulunkulu ubhadala sekunentalo lenyenti wamnika enhla lapho ngalelo langa ngesikhathi ahlangana naye wathi sukuma Abraham buka empumalanga enyakatho enshonalanga eningizimu ngikunika lonke lakho lonke nguleyo ke indzaba ngemaKristu kusihlwa uNkulunkulu usinika lona kodwa siyesaba kulihlola uma uba ngumKristu uyindlalifa kuto tonke tethembiso letiseBhayibhelini kunjalo yonke into uNkulunkulu layethembisa yakho kufana nepassage lenkulukati nje futhi ngamoya munye thine sonke siphaphatiswe kule passage longu Kristu yebo ke uma umuntu lodzide anginika into letside ngitoqalada bese ngithola ukuthi nginani ngicabanga ukuthi nguloko emaKristu lafanele akwende kusihlwa uthole ukuthi unani uma into letside nje ithola kuphakama iyedulu kancane lengingeke ngafinyelela kuyo ngitothi tholela iladi bese ngikhwela ngiye kuyo futhi uma into letside lencane ibonakala ingafinyeleleki eBhayibhelini uNkulunkulu layithembisile ngidawuhlala emadolweni ami futhi ngikhwele eladini laJakobe ngize ngifinyelele kuyo ngoba yami uNkulunkulu wanginika yona uma kuphilisa kwaNkulunkulu kwethenjiswa eBhayibhelini futhi ngiyagula ngidawuhlala lapho uNkulunkulu aze anginike kona ngoba sethembiso uNkulunkulu wethembisa ukuthi ngingashiya live unginika moya longcwele ngidawuhlala lapho aze anginike wona ngoba wangethembisa wona uma uNkulunkulu ethembisa kunginika sifiso senhlitiyo yami nesifiso senhlitiyo yami siyindlo lelungile ngidawuhlala lapho uNkulunkulu aze asinikete ngoba sethembiso futhi ngilishiye lonke ngifuna kuhamba emva kwakhe futhi utobhadala ngikwathi kuliciniso lokho kunjalo impela wendani na washiya umhlaba wakhe live la kubo naNkulunkulu umnika sifunda sonke noma lonke livekati lase Palestine washiya sicheshanyana sakhe senzawo endasi lapho mhlawumbe liekha lapho indlu yakhe yayikhona khona nendlu yakhe lenzala kuthi emukele yonke into leyayikhona ePalestine kuhle kodwa into yokucala lebekafanele ayende kuthi ehlukanisa wathi ehlukanisa nebantu bakubo bonke labathandzekako bakhe balingani bakhe labadzala lebekavame kudlaladlala nabo bangani bakhe basebufaneni lebehla bavela eBabiloni kanye naye nabo bonke bomnakabo kodzaze wabo nabo bonke bebangani bakhe lebekabathi balingani bakhe ngesikhathi uNkulunkulu ambita wathi dehlukanise netihlobo takho suka kuko konke kwako manje lokho kwakulukhuni kodwa wadehlukanisa nato tonke tihlobo takhe temdeni ngani na ngoba dadi ngeke tivumelane naye Ungake ubacabange nje bona bavuma na likhehla lapha lineminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu budzala linemfati loneminyaka lengemashumi lasithupha nesihlanu budzala lithi uyathi kuthini ngihlangene naNkulunkulu ngaphandle lapha futhi wangitshela ukuthi ngitoba neluswane manje ngasara ngani bona umngani walo lo ngudokotela bekayothi leli khehla lisangene enhloko yalo kodwa bese avela athi thengile dipenethi nengutshana lemabalabala nayo yonke lenyimvo alilungiselela ngoba bekati bekatoba nalo kunjalo akukho lutho kuko ngani na uNkulunkulu beka kwethembisile kunjalo Futhi uma leso sicuku sebantu sasifuna kumhleka futhi sicabange ukuthi bekasangene enhloko yakhe balenda kanjalo lonke likholwa yonke indalo yaAbraham inendo lefanako kunjalo ngalesinye sikhathi libandla lakho lize likucoshe ngisho nekukucosha emaklabhu enu tindzawo tenu lenikudo tinhlanganyelo tenu kulenakhelene nabo benu balingani ngaletinye tikhathi singane sakho noma intombi yakho iyokwala kodwa uNkulunkulu udzinga wena kuthi ushiye konke kuthi umlandzele ushiye yonke into lephambene naye futhi umlandzele manje Abraham ashiya abantu bakubo watholani lokuyimbuyiselo yakho na yini lefika ngaphandle kwaloko na uba ngubabe wetivele tinengi uNkulunkulu wamenda uyise wetivele tinengi Loko lokuncane la kuyekela manje ke bukani kuthi uba yini Jesu wathi loyo loyoshiya mine uyoba naboyise nenina kanjalo njalo bukani kuthi Abraham watholani ngekushiya konke futhi amlandzela yebo mnumzane uyise wetivele tinengi kodwa kucala wadzingeka atehlukanise nako konke kungakholwa ngisho nakuwakhe lobanzako losivuvu umnakabo lolulunga lelibandla lothi wadzingeka amshiye yena lucobo ngenxa yaloko yonke into lena kungakholwa kuyo ufanele utehlukanise noma yini uma kusivumo kholo uma usebandleni futhi lothembele kuko kuphela kusivumo kholo futhi ungalikholwa livi futhi uma livi liphambene ne sivumo kholo siphambene ne livi ufanele ukushiye lokho ufanele ushiye yonke into futhi uNkulunkulu akazange sekambusise Abraham waze wamlalela ngalokugcwele Abraham abekafuna kuthatha uyise ahambe naye naleli khehla laliyimpungane emafutheni sonke lesikhathi ekugcineni lafa ngako ke lothi kwabakhona umbango nayo yonke into futhi ke wathi nje masinyane Abraham angamlalela ngalokugcwele uNkulunkulu futhi watehlukanisa futhi wayekela lothi achubekele endasi lapho etindzaweni letindle noma ngikuphi lapho bekafuna kuya khona endasi esodom khona ke uNkulunkulu wabonakala kuAbraham wase uthi phakamisa amehlo akho nginikela yonke lento kuwe Abraham waba nguye lo watehlukanisa waba nguye lo ehlukanisa konke kuthi alandzele uNkulunkulu kuthi unguyise wekukholwa nguye lesikholwa kuthi ungulothembekile sethembiso sentiwa kuAbraham nentalo yakhe sine lesifile kuKristu sintalo yaAbraham tindlalifa kanye naye ngekwesethembiso Israel washiya eGibhithe bashiya tindzawo letindzala endasi lapho eGibhithe kutowemukela ini iPalestine baphuma kuleyo ndzawo lembi kakhulu endasi lapho eGibhithe bagcilati futhi kunebantu labanengi namuhla besifazane labasebasha ngaphandle lapha eStaladini lababhemako labanathako njengoba sibonile lapha emsakadweni ngalo lolunye lusuku lamaphoyisa lawa adzingeka ethe futhi asibophe leso sicuku sebesifazane labasebasha endasi lapho ngaphandle eStaladini base bayadlaba nalowo moya lomdzala wadevel wangena kubo kuthi bende bugli wugli lomusha noma yini lento lebayibita ngako nangaphandle lapho eStaladini sebahlanya engcondweni yabo Niyabona na impela uma thatha lomncane anele ounce lebuchotho ngaye lo esifazane noma libhungu lomunye wabo leyo ndo ingumgcilati lobafucela ekwenteni lokho Uya kushiya loko na uNkulunkulu uthi akunika kudansa oh hey impela uthi akunika loku kodwa uma nje uthi akushiya loko kodwa ufanele uthi shiye tonke leto dindo kuthi ube nako ungeke nje wachubeka nako kokubili wathola iPalestine Abraham wayithola noma Israel wayithola wathola iPalestine yaba live bashiya lelive lelidzala endasi lapho base bathola iPalestine live leligeleta lubisi netinyosi yebo mnumzane bashiyani na bashiya lilanga lelishisako ngaphansi umgcilati endasi eGibhithe batholani ngekushiya loko kukhanya kwelilanga lokufuthumela endasi lapho na bathola kuthi bahambe ekukhanyeni kwensika yemlilo bashiya lelo langa lelishisako endasi lapho kuthi bahambe ekukhanyeni kwensika yemlilo yaNkulunkulu kunjinjiselana lokunjepho ngangingathanda kuthatha loko kunjinjiselana nani ngeke nini insika yemlilo bahamba ekukhanyeni kwelilanga kwemvelo lapho bekabachuba khona ngaphansi kwebagcilati kuthi baphume lapho futhi bahambe ekukhanyeni kwaNkulunkulu ngaphansi kwemandla amoya loyingcwele insika yemlilo leyayibaholela even lesethembiso yinto lefanako namuhla phumani ekukhanyeni kwalomhlaba tindo lengu yalomhlaba kuthi nihambe ekukhanyeni kwaNkulunkulu uniholela even lesethembiso bashiya futhi emabhodo lamadzala agaliki aseGibhithe emabhodo enyama endasi eGibhithe batholani ngesikhathi bashiya lawo mabhodo enyama lamadzala na bathola kuthi badle kudla kwetingelozi imana yehla ivela ezulwini kuthatha indzawo yagaliki manje uma ningakaze nidle lutho kodwa galiki ake nginitshele lokudzide uNkulunkulu unelizulu leligcwele kudla kwetingelozi kunondla kunjalo kudla kwetingelosi nguloko labakuthola esikhundleni saloko esikhundleni sagaliki lomdzala waseGibhithe bashiya emandi laneludzaka aseGibhithe batholani ngaphandle lapho na kuthi banathe edvaleni lelashaywa ehlane lemandi lagcwebile lahlobile aNkulunkulu bashiya lamandi lamadzala laneludzaka aseGibhithe emandi laneludzaka lamadzala laphendukethelwe elihlelo kuleyo ndlela lesidzingeka sende ngayo ngalesinye sikhathi namuhla sishiye leso sivumo kholo lesidzala nelihlelo lithi insuku temimangaliso lwendlulile labo bafo bahlanya basicuku sebagicike labangcwele nje shiyani ngemuva leyo ndo bese nida ngalapha futhi ninathe emthonjeni logcwaliswe ngelemunyo emithanjeni ya Emmanuel lapho toni tibhukusha ngaphansi kwesikhukhula tisuka lonke libala lato lelinelicala yebo mnumzane shiyani lawo mandi lamadzala eludzaka onke lacutshwe nekungabata netingcaki netimpikiswano nekukhathateka nayo yonke lenyindo futhi nehle ngesikhathi sasebusuku futhi nibe nekudla kwakusihlwa kwelisobho futhi nibilize lenye inkukhu lenzala futhi niyithengise ngemasendi langemashumi lasihlanu liplete kuthi nikhokhele umshumayeli kanzi uma beningeda ngalapha ngaphansi kwemithetho yaNkulunkulu nemiyalo lengcwele yaNkulunkulu futhi nihambe naNkulunkulu niyokhokha kweshumi kwenu nemishumayeli utochubeka kahle uma nje nitothatha indlela yaNkulunkulu yekukwenda kunjalo emanti lamadzala laneludzaka kuthi ninathe edvaleni behlisa bashiya leto tinyanga letichoshako taseGibhithe titsi singemadvodza lakhaliphile kunawo onke emhlabeni namuhla bashiya letinyanga letichoshako kuthi babe nenyanga lenkulu amen ngingathanda kubona lenye inyanga namuhla ichubeka njengoba kwenda leyo nyanga lenkulu labo bantu bekasehlane iminyaka lengamashumi lamane futhi baphuma bangenaye namunye lobuthakathaka emkhathini wabo kwakungekho muntu lobuthakathaka emkhathini wabo iminyaka lengamashumi lamane kwakunetigidzi letingetulu kwaleti mbili tebantu letiphuma ngaleso sikhathi ingakhi tinswane lolutalwa njalo ebusuku na bangakhi labagulako na futhi bakwenda ngitothanda kuya kuDokotela Mosi futhi ngibuke emgodlagodleni wakhe futhi ngibone ukuthi hlobolunu lesithako semuthi nekusentshetiswa kwawo labanika sona ningeke nathanda kubona leso na Ngibona kwangathi kunencumbi yabo dokotela labangathanda kubuka ekhathi eti kwaleso sithako semuthi nekusetshenziswa kwawo. Yebo ke nginganitshela ngisifundzile. Niyafuna nginitshele ukuthi sini na? Nginkhosi lephilisa tonke T14. Nguleso kuphela lebekanaso. Nguleso kuphela lebekasidzinga ngoba bashiya tinyanga letichoshako kuthi babe nenyanga lenkulu. Yebo mnumzane bashiya endasi lapho bantu labathi insuku emimangaliso setendlulile ayikho indwe letsiwa imimangaliso ayisekho bakushiya lokho kuthi bendeni na benda ini ke kuthi babe sebukhoneni ngo balapho imimangaliso yayito kwendeka khona lusuku nelusuku amen bantu namuhla lothi ayikho indwe letsiwa ngummangaliso kukhona lokungalunge ngcondweni yabo kunjalo Umuntu wangitshela ngalesinye sikhathi wathi ngingeke ngibe nanzaba ukuthi wenteni angibanga nanzaba ngingeke ngibe nayo ukuthi unebufakazi lobungakanani wathi angikukholwa nje ngathi impela awukukholwa bewungeke uze ukubone uphumbutheke kakhulu nje ukuthi ukubone kunjalo ngathi akusiko kwalabo angakholwa kwalabakholwako labakholwako bayakubona kunjalo nomunye umfo wathi kimi ngalesinye sikhathi wahlangana nami esitaladini wathi uneliphutha emfundisweni yakho ngathi libhayibheli wathi uneliphutha wathi ngako ke ngiphambene nawe wathi ngako ke ngishaye ngibe impumbuthe Paul washaye indvodza yaba impumbuthe ngalesinye sikhathi wathi ngishaye ngibe impumbuthe ngathi ngingeke ngikwende sewuvela uyimpumbuthe ya u ngingakwenda kanjani lokho uyihlo devil lasavele akwendile na kunjalo sewuvela uyimpumbuthe Indoda lesho into lenjengaleyo iphumbutheke kakhulu ayiyati imini ebumnyameni ayikwazi kwehlukaniswa emkhathini walolokubili kuphila noma kufa loko kuba impumbuthe mbamba yebo mnumzane yebo inyanga lenkulu yayinabo futhi babone imimangaliso yendeka impela bafundzi yinde bayishiya na Bebane manethi emanethi etinhlandi bashiya emanethi abo etinhlandi kuthi bahambe naye futhi babone tibonakaliso takhe nemimangaliso nemandla akhe ekuba ngumesiya noma ngubani lobengeke ayekele kudweba kwelusuku kuthi alandzele lokho kukhona lokungalungi bashiya emanethi abo agcwele etinhlandi baqala kudonsa futhi baba nekubamba lokukhulu kunako konke labake baba nako futhi bashiya konke nalokuncane kwako kuthi bamlandzele ngoba bakholwa enhlitweni yabo kuthi bekangumesiya futhi bebafuna kumlandzela ubona ukuthi ngabe tibonakaliso tathi yomlandzela yini njengamesiya futhi befika kutosibona Ngingashiya noma yini emhlabeni anginandzaba ukuthi kuyini kuthi ngibone Jesu Kristu athibonakalisa ikakhulukati uma kubonakaliswa empilweni yami kuthi ngiyati kuthi ngendlulile ekufeni ngangena ekuphileni futhi ngiyati kuthi ungumesiya ngiyati ngekumthatha evini lakhe kuthi ungisindzisile empilweni yesono futhi ngiyati kuthi umoya loyingcwele uhlala ngekhathi kimi ngibona tibonakaliso takhe nzawo tonke tikukhomba ngiyati kuthi nguye itolo namhla naphakathi kushiya konke ngiyavuma kushiya noma yini Ngangiwe nhlangano lenhle libandla lelihle lelinye lelihle kunawo onke lelikhona eveni kodwa bathi phili utolahlekelwa ingcondo futhi ube ngumgicikile ongcwele khona lapho ngathi ungavele nje uthathe likhadi lami lenhlanganyelo khona manje ngoba ngitolandzela umoya loyingcwele kunjalo liqiniso futhi ufanele ushiye yonke indvo kunjalo kuthi umlandzele kodwa lowo loyoshiya konke futhi amlandzele nkulunkulu ukhokhela ngetibusiso letinyendi de kunjinga akukho lokuchathaniswa nako kulungile manje bafundzi bashiye emanethi abo nemanethi etinhlandi lagcwele etinhlandi umsebenti wabo bashiye umsebenti wabo kuthi balandzele inkosi Jesu kutobona emandla akhe babone sibonakaliso lawo madvodza bekangemadvodza laceceshiwe bekathi ukuthi mesiya bekafanele kwentani bekafundzile emuva eBhayibhelini aconza nje ukuthi Mesiya bekato kwendani bekati ukuthi kwase kusikhathi sako ukuthi kwendeke futhi ngesikhathi babone le ndoda ivuka enkundleni leyenela sithombe khona ke bekasalungele kushiya yonke into kulalela lokho lebeyitokusho sizathu uma kwakungumesiya khona ke kwakukuphila kubo ngoba bebamenyelwe kumlandzela ngako bashiya yonke into kunjalo nanamuhla uma lokhu kucinisile uma lo mlayeto wempapatizo womoya loyingcwele kulethi insuku lethi tekugcina lapho athi khona uyothulula iyo imbili imvula yekucala neyamuva etikwethu uma lethi ndlo lethi ticinisile ufanele kushiya yonke into niulandzele Jesu wathi lethi bonakaliso lethi kuyobalandzela labakholwako loyo lokholwa ngimi noma bekafile noko utawuphila naloyo lophilako futhi akholwe ngimi angeke aze afe loyo lokholelwa kimi lemisebenti lengiyendako mine naye utakuyenda liqiniso hambani niye even longe kuko konke lokudaliwe lethi bonakaliso lethi titobalandzela labakholwako ngeligama lami batawukhipha emadimoni bakhulume ngetilimi letinsha baphathe tinyoka banathe lokubulalako akuyukuba nangodi uma babeka tandla tabo etikwalabagulako batawusinza nguloko lakusho njengaloku babe angithumile nami ngiyanithuma lo babe lowathuma indvodzana wahamba nendvodzana futhi bekasendvodzaneni lo Jesu lothuma indvodza uhamba nayo futhi ubuyo kugcina nekwenda lemisebenti lefanako Bukani mina nginani njalo kuze kube ngisho nasekupheleni kwemhlaba nale misebenti lengiyendako mina nani into yenda nakethu uma lokho kungasingcono kunetivumo kholo letindzala netindo telive futhi uwalokunye lokuthide lapho lokuphika konke lokho ngani ngicabanga ukuthi sifanele kuba abantu labajabule kunabo bonke even kubona uNkulunkulu lophilako ahamba asithungeleta kanje athi kuthi sishiye konke kuthi simlandzele amen lokho kungenda ngitive ngikholwa kakhulu Ngishiya konke ukuthi ngilandzele inkosi Jesu. Uyafana nanamuhla. Ufanele ushiye konke njengoba benda nje emuva lapho. Uto fanele ukwende nawe. Manje nikhuluma ngemuntu uthide ashiya into letside. Ake sibuke ini nga Jesu. Jesu washiyela thine. Jesu wathela yonke into. Bekanelikhaya ezulwini. Futhi wadzela likhaya lakhe ezulwini futhi weta emhlabeni futhi bekangenayo ngisho nendzawo yokucamelisa inhloko yakhe kunjalo waba ngilophansi kakhulu waze wangabe ngilophuye kakhulu waze wangabi nawo ngisho nembhedze wekuthi alale kuwo wathi timbungushe dinemigodzi netinyoni inelizulu yelizulu inetidleke kodwa indvodzana yemuntu ayinayo ngisho nendzawo yekucamelisa inhloko yayo niyabona na kodwa yatholani ngaloko na yathola kuphakanyiswa kakhulu yaze yadzingeka ibuke phansi kuze ibone lizulu Yeta emhlabeni yathatha ligama leliphansi kunawo onke lelalingathathwa even yayineligama leliphansi kunawo onke yathatha ligama leliphansi kunawo onke yabitwa ngaBelzebul Belzebul yi ngesikhathi bayibone ihlola imimoya lapho kanjalo bathi ingumbhuli inguBelzebul lidimoni kubhula kulidimoni futhi bayibita ngelidimoni leliphansi kunawo onke yayineligama leliphansi kunawo onke yaya edolobheni leliphansi kunawo onke nendvodza lencane kunawo onke edolobheni yambuka aphansi ingetulu kwayo Zakewu kunjalo eJericho endasi le impela wakwenda yayineligama leliphansi kunawo onke lelalikhona emhlabeni yefika emhlabeni nekuthi liveza indlebe bayibita kanjalo ngoba bakholwa impela ukuthi loluswane lwatalwa ngaphandle kwemshado longcwele yayinaloko ukuthi ilwe nako kwekucala nje baseke babita leligama laBelzebul leliphansi kunawo onke lelalingatholwa ishiye indzawo yayo yasezulwini futhi yetela kuthatha lokho kodwa uNkulunkulu wayinika ligama lelingetulu kwalolonke ligama lelibitwa ezulwini lonke ligama lelibitwa emhlabeni kungangoba wonke umndeni ezulwini nasemhlabeni ubitwa ngeligama lenkosi Jesu haleluya nguloko ke washiya wanikwa umvuzo impela wanikwa umvuzo kulungile weta emhlabeni umdali wamazulu nemhlaba futhi bekangenalutho latoludla sathane wamlinga azilela thine kudla kodwa wemukela kudla lokho labanye lebe bangathi lutho ngako ngalelinye lilanga washo njalo ngine kudla bathi awuthi ngani wena udle na wathi ngine kudla leningathi lutho ngako kunjalo bekane kudla lebe bangathi lutho ngako lapha emhlabeni bekangenaluphahla basho kungekho ndzawo kungekho ndlu kungekho lutho lolwalu lwakhe kodwa niyathi kutsini na waba luphahla lwawo wonke wethu uNkulunkulu wamenda luphahla lwaso sonke sidalwa lesibantu bekangenaluphahla lolu lwakhe kodwa uluphahla lwethu bebakade bakhuluma kakhulu impela ngemaphahla emisalela yetinhlayi yatekuchuma ohe sinalo lolulodwa kunjalo emaphahla emisalela yetinhlayi yatekuchuma bangene kulomunye umgodi emhlabathini futhi bayangitshela lawo mabhomu ayoshaya futhi achumise imbobo emhlabathini emafiti lalikhulu nemashumi lasihlanu kushona phansi sikwele lesingemamayela lalikhulu nento ngani bekungephula lonke lithambo kuwe uma bewunguhafu welimayela kujula emhlabathini impela bekungaba njalo noma kuphi kodwa sineluphahla Kristu siphephelo sethu amen. Njengoba ngasho kulolobunye busuku bebakade iRussia bekade ichosha kuchosha kwabo lokukhulu simo sabeka indvodza etulo emkhatsini kucala ngiyehluka kuloko sibe naye lo yedwa etulo emkhatsini eminyakeni letingulungwane letimbili amen kunjalo yebo mnumzane umncuseli yebo mnumzane lo hamba angene ezulwini futhi abuye ekhathi ngengcenye yemzuzwana nje impela sinendvodza etulo emkhathini abanalutho yebo mnumzane kunjalo kulungile sithola ukuthi bengenaso wadzingeka abe siphephelo sethu sonke wadzela budvodzana bakhe emkhathini wakhe nababe kuthi endiwe sono ngenxa yethu benikwathi lokho na Beyangathi kwasasono waba sono ngenxa yethu dono tethu sabekwa ethi kwakhe wadzela budvodzana kuthi abe sono manje angenda toni tibe madvodzana amen leyo ingcenye lenhle athathe toni futhi ende emadvodzana ngesikhathi adzela budvodzana bakhe kuthi abe sono manje uthatha toni futhi ende emadvodzana ngato amen inhlanhla lenjepho Yebo mnumzane. uNkulunkulu angeke ake athengwe ngelinani leliphansi kunoma yini. Cha mnumzane, ungeke ukwende lokho ngoba uNkulunkulu uyakucaphela. Indvodzana yakhe yaba ngumnikelo wesono kuze ikhone ukuthenga manje. Ithathe toni futhi yende emadodzana aNkulunkulu ngato. Indvo lenhle kanje lokho lokungiyo. Ya manje yebo mnumzane wa wanikela ngemandla akhe waba buthakathaka kuze abe ngemandla ethu ungemandla ethu lenele konke asidzingi lamanye emandla kodwa emandla enkosi Jesu ungemandla ami lusuku nelusuku ngaphandle kwakhe ngingawa kwasho imbongi kuhle kanjani lolokushiyako lokwemukelako ngaloko lowake wakushiya Hey, shiya live. Shiya imibono yakho lucobo. Shiya kungabata kwakho. Shiya tingxaki takho. Kushiye futhi umemukele mkholo yena. Uthi manje kunjalo na. Ngabe tinsuku temi mangaliso setendlulile na. Shiya lolo hlobo lombono, ngukholwe. Lomunye wathi, ngabe Jesu impela ungumphilisi noma ngabe lokhu nje sicuku salabasetshendwa engcondweni labantu laba labanako na nje ushiye lowo mcabango kanye nje manje wathi kanjani ukuthi ngabe kutoba ngilokucinisile noma cha sethembiso nguleyo ndlela lo wathi ngayo uthi oh ngikholwa ukuthi moya longcwele wawe bantu emuva le kadzene webafundzi nje kuphela oh ngeke kwabanjalo manje ke uma unjalo libhayibheli liyatiphikisa Petro wathi ngelusuku lwePentecost phendukani nibhapatizwe ngulona lo wenu egameni laJesu Kristu kuwa ukuthethelelwa kwetono khona ndawemukeliswa siphiwe samoya longcwele ngoba lesethembiso senu sebantwana benu nalabo lokhashane ngisho nalabanengi inkosi uNkulunkulu wethu leyo babida ngakho ke sethembiso saNkulunkulu lesingakwenda labanengi uNkulunkulu lababithela kumoya longcwele unelilungelo lekuda shiya nje imibono yakho ngawo bese uthatha livi laNkulunkulu leli timisele lako. Uthi ikhona indvo lenjalo ukuthi bantu bangakhuluma ngetilimi noma nje kungulobunye buwula noma lokunye kubhibhidla laba kwendile na. Shiya umbono wakho nje. Jesu washo lokhu, leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Bayokhuluma ngetilimi letinsha, liBhayibheli lasho njalo. Yebo mnumzane mnakethu ngabe letibonakaliso leti lengitibonako emihlanganweni ngabe uNkulunkulu lowona impela kungaba nguye yebo ke ngibone bantfu lebe baphila noma nguluphi luhlobo lwempilo futhi bahamba futhi bakhulekela labagulako futhi basinza ngi Jesu wathi akukho umuntu longenda ummangaliso ngeligama lami longathi masinyane nje akhulumele phansi ngami kunjalo uma indvodza ineliphutha ithatha siphiwo saNkulunkulu futhi yenda lokungakalungi uNkulunkulu utosebentana nayo kodwa uNkulunkulu ngalokufanako nje impela nguye ngoba ingumzenzisi kufanele kukwende ukhanye kahle ungeke ube ne indlela kuphela longaba nalo sibili lidola mbumbulu litofanele lentiwe lisuselwa kulo sibili futhi wonke umuntu uthi angiyi esontweni angifuni kuya esontweni kunebazenzisi labane ngakhulu ngani umncane kunalele bangiko utama kubhaca emva kwabo uma ungafinyeleli kuba semva kwabo umncane kunabo kunjalo ngafunda inzatshana lencane ephepheni ngalo lolunye lusuku lapho likhehla lalingiko kokubili lisihulu lisimungulu futhi limpumputhe futhi laliya kusondo sikolwa njalo ngelisondo futhi balibuta ngemshina wokubhala walabangaboni bathi uyelani esontweni na awukhoni kuva lokho lokushiywa ngumshumayeli awukhoni kuva nalinye lemaqulo uyelani esontweni na futhi lathi ngifuna nje kwenda wonke umuntu ukuthi athi kuthi ngiyakuluphi luhlangothi lalifuna nje kwatisa develi na wonke lomunye umuntu bathi kuthi lalingakuluphi luhlangothi ngicabanga ukuthi lokho kuhle yebo mnumzane yini lenye Jesu layenda na wanikela futhi washiya kuphila kwakhe lucobo wanikela ngekuphila kwakhe kuthi asinzise kwenu nekwami ngenxa yekuthi yekuthi wanikela ngekuphila kwakhe akathi ngekanga ukuthi akubeke phansi wakwenda ngekuthi thandzela bengakadzingeki ukuthi akwende kodwa ukwende ngekuthi thandzela ngoba benganisinzisa futhi manje nguye kuphela longanisinzisa akukho lokunye lokunganisinzisa ngiyathi kunelihlelo lelithi libandla labo liyakusinzisa usinziswa libandla usinziswa nguJesu Kristu nakungenjalo ulahlekile yebo mnumzane akukho longakwenda akukho nakunye longakwenda kuphela kuphenduka esonweni sakho Jesu Kristu ungumsinzisi yebo mnumzane wanikela ngekuphila kwakhe ngenxa yakho manje ngicabanga lokho namuhla sisavala singahle sisho lokho kuthi kusifaneleke ukuthi sinikele ngekuphila kwethu nekwethu konke futhi sishiye yonke into leye live yonke into le kungamesabi uNkulunkulu konke kwekungakholwa kwethu nayo yonke into kuthi sithole kumlandzela njengoba kwenda labo bafundi ningeke nathanda kwenda lokho na nimlandzele nendeleni na kubona tibonakaliso takhe letinkulu tekufika kwakhe manje khumbulani libhayibheli liyethembisa ukuthi ngalolu tinsuku tekugcina ekuvalweni kwesikhathi nje kutoba ngolokunye kukhanya kwemkristu lokuvelako imvula yakucala neyamuva itofika kanye kanye umprofeti wathi kuyoba kukhanya ngesikhathi sakusihlwa kuyoba nelusuku lolungeke lubitwe ngemini noma busuku hlobo luntu lusuku lolo na loluthi kuba nemvula lolulufifi lusuku loluhwalele lilanga liyakhanya nje impela lengetulu kwetinkungu nemafu kunelilanga lelikhanyako nangaloko yonke leyo nkungu noko liyakhanya ngako ungahamba ubone ukuthi ungahamba hamba kanjani nguloko lebe sinako iminyaka ngeminyaka iminyaka letingulungwane letimbili niyabona na sihambe ngekukholwa futhi sicabange ukuthi yebo ke lokho kulungile siyakholwa futhi sijoyina libandla futhi sifaka ligama lethu encwadzini futhi lokho kukahle siyakholwa asitibone letintfo leti njengoba enda emuva ngaleto tinsuku emuva le bathi konke lokho akusekho kusemuva futhi bekungaleyo ndlela emakhulu ngemakhulu ngemakhulu eminyaka lusuku loluhwalele nje kodwa wathi ngesikhathi sakusihlwa kuyoba kukhanya manje lelilanga lelifanako leliphuma empumalanga lililanga lelifanako lelishona enshonalanga lo Jesu lofanako lowa wathulula umoya wakhe empumalanga eti kwalabo bantu ungu Jesu lofanako kulolu tinsuku tekugcina athulula umoya wakhe useti kwebantu basenshonalanga wakwethembisa wenda sethembiso wathi njengoba kwakunjalo etinsukwini talothi kuyoba njalo ekufikeni kwendvodzana yemuntu kuthi uNkulunkulu wathi bonakalisa kanjani emtimbeni wemuntu wahlala lapho futhi udla na-Abrahama nemhlane wakhe afulathele lithende futhi watshela Sara kuthi bekacabangani ethendeni watshela Abrahama ukuthi ligama lakhe lalingubani nekuthi ligama laSara lalingubani nekuthi bekatobavakashela kanjani naSara akakukholwanga futhi wahleka ethendeni nengelosi yathi uhlekeleni Sara na ethendeni emva kwalendvodza Jesu wathi njengoba kwakunjalo ngalolo suku kuyoba njalo ekufikeni kwendvodzana yemuntu njengoba bengihlale ngisho ngishito itolo ebusuku ngifuna ukukucaphuna futhi uhlala njalo kunetigaba letinsathu tebantu sonke sikhathi njengahamu shemi nebantu bajafet emadvodzana namathathu anowa kwehle njalo kunetigaba letinsathu tebantu manje sibafake etigabeni kanje longakholwa umzenzisi nelikholwa manje nguleyo ndlela lokuphelela ngayo kwenta into lefanako lapho Jesu wathi njengoba kwakunjalo etinsukwini taseSodoma uyawuba njalo kuloku Abraham lobekashiye konke kuthi alandzele manje naku kwehle ngqo bekabambe leso sethembiso iminyaka neminyaka iminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu nangu asaneminyaka lelikhulu budzala manje futhi usenhla lapha emadlelweni umhlambi wakhe uya ngekonza futhi kude emandi futhi lothi aphila ntofontofo endasi lapho nato tonke tindvo lebekatifuna futhi nangu naSara lapha lowake waba ngwesifazane lomuhle kunabo bonke even futhi nangu lapha asakhona manje uthi ide kweswela futhi mhlawumbe ngosikati lothi bekanaloku kwenta tinwele leti mankimbonkimbo ngaleso sikhathi niyati nato tonke letindvo leti bekaphila ntofontofo nje endasi lapho bekangumkamphathi dolobha futhi bekasonza ebandleni lelalilibandla lelikhulu yebo mnumzane futhi akungabateki bekanako konke kwetinhlangano takhe bekangafuni inhlobo ukuthi akuphile akushiye kangangoba waze wachubeka nekubuka emuva futhi bekaguquke wabasiduli saswayi ngoba bekakade athanda live kangcono kunekuthanda kulalela lelo phimbo lengelosi manje bukani letigaba letinsathu labangakholwa baseSodoma labasemkhathini nenzawo nje emalunga elibandla lesivuvu kwakungulothi kodwa labakhethiwe libandla lelibitelwe ngaphandle kwakungu-Abrahama nelicembu lakhe ngesikhathi letingelosi leti tehla kubani na ku-Abrahama nelicembu lakhe kunjalo tehla letimbili tato tehlela lapho njengebavangeli besimanje sinebavangeli labakhulu loya ebandleni lelingekwelihlelo namuhla lenye yemadoda namakhulu kunawo onke even lesiyatiko ngu-Billy Graham futhi ulichumisa mbamba livangeli kulabo bantu ngaphandle lapho ababitela ngaphandle phumani eSodoma asidingi ukuthi simbongoloze phumani eSodoma kuleli bandla leli belifanele libe selingaphandle vele uma libitwa ngumoya longcwele selivele liyishiyile iSodoma kadzeni kunjalo liyishiyile iSodoma liphila ngaphandle lapha ngesingalo lucobo impela lehlukanisiwe lona kanye leligama libandla lisho ukuthi lababitelwe ngaphandle behlukaniswa futhi uma sewehlukene kwakho phuma emkhathini wabo ningathinzi lokungcolile kwabo uma ningakakwenti lokho nisendazi eSodoma ulilunga lelibandla lelisivuvu khona ke ufanele utehlukanise futhi ukweshe etintweni telive futhi uphume futhi uhlale ngekuhlanteka futhi ube ngcwele uhambe emiyalweni yaNkulunkulu khumbulani letimbili taleto tingelosi tehlela lapho atendanga imimangaliso leminengi munye kuphela umangaliso letawenda kwakukushaya labo bantu ngebumpumputhe ngesikhathi befika kubo yeboke ngulokho kanye lokwentiwa kushunyayelwa kwelivi kushaya abantu ngebumpumputhe Nala bavangeli laba labakhulu namuhla lesibatiko labanengi babo bavakashela iPhoenix lapha nebavangeli labakhulu base lophumela enkundleni abendimi mangaliso kanjalo njalo kodwa ngekwela ucobo baphumbuthekisa labo labangakholwa labo base Sodoma ngekushunyayelwa kwelivi kuthi Jesu Christ uyindodana yaNkulunkulu kodwa manje ke nali libandla lakamoya hayi libandla lekwemvelo hayi nemsodoma kodwa libandla lakamoya lelikholwa kuNkulunkulu lelivakashelwa uNkulunkulu njengoba bekanjalo Abraham kwehle njalo Abraham ungumfanekiso lophelele wentalo yaAbraham emva kwakhe ebandleni bantu betive beligama lakhe intalo yebukhosi njengoba ngishumayele ngelisondo niyabona na manje lelibandla leli libitelwa ngaphandle lehlukaniswa lashiya yonke into yelive liyaphuma kuthi lihambe namoya longcwele njengoba kwenda Abraham sitibone tonke tinhlobo tetindlo njengoba kwenda Abraham eda kodwa sasiyini leso sibonakaliso sekugcina la sibona ngaphambi kwekuphela kweluhambo na sasiyini sibonakaliso sekugcina ngaphambi kwekuthi lendvodzana lebe ibhekiwe ifike enkundleni na Abraham abekalindze lendvodzana kunjalo na ngabe siyintalo yaAbraham na khona ke silindzele indvodzana Indvodzana lethenjisiwe indvodzana yaNkulunkulu naAbraham ubone imisebenti leyimfihlakalo yaNkulunkulu ngesikhathi ambida kuloko kukhanya lokuncane ngaleso sikhathi nemhlatshelo futhi wacinisekisa sivumelwane naye futhi tikhathi letinengi wahlangana naye ngetindlela letinengi letehlukene kodwa sibonakaliso sekugcina la sikhombisa Abraham kwakungesikhathi efika abonakaliswe enyameni futhi wahlala afulathele lithende futhi watshela Sarah Abraham akungabateki wakholwa ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu labanye abantu abakholwa ukuthi kwakunguye kodwa lokho libhayibheli lathi kwakunguNkulunkulu Abraham wathi kwakunguye wambitha ngaElohim Elohim ngumdali lomkhulu wemazulu nemhlaba manje watendela yena lucobo inyama kube sibonakaliso lokho ngetinsuku tekugcina niyababona baseSodoma longakholwa na niyalibona lilunga lelibandla na manje bukani lokhethiwe lobitelwe ngaphandle futhi kulona lokhethiwe utibonakalisa yena lucobo ngemandla amoya longcwele enyameni yemuntu amen aniboni ukuthi ngumesiya na uNkulunkulu Kristu amelelwe ebandleni lakhe libandla lenta kuphila lokufanako liphila kuphila lokufanako lenta tibonakaliso letifanako loyo lokholwa ngimi lemisebenzi lengiyentako mina naye utoyenda uma umoya wewe sigebengu bewukimi bengiyoba netibhamu kimi uma umoya wemdwebi bewukimi bengingadweba sithombe semdwebi futhi bengingenda uma umoya wamakhenika bewukimi bengiyokutshela kuthi yini lenga emotweni yakho niyabona na futhi uma umoya wa Jesu Kristu ukimi ngawukwenda imisebenzi ya Kristu ngoba kuphila kwa Kristu lokukuwe niyabona na kubonakaliswa kubani na kubonakalisa bani na uba ushiye budodzana bakhe wase uba sono wase uthatha tono tethu kuze athathe toni bese utenda emadodzana waba ngimi kuze mine ngibe nguye uba soni kuze mine ngibe indodzana yaNkulunkulu kugamile lala kwendile niyabona na uthethe indzawo yakho kuze wena uthathe indzawo yakhe nitindlalifa kanye naye embusweni uba soni njengawe tono takho tabekwa etikwakhe kuze akuthathe futhi akwende umfo wakubo lo sakhamuti sasezulwini futhi akuhlalise naye embusweni waNkulunkulu nako lapho khona ufaka umoya wakhe kuwe futhi uma umoya wakhe ukuwe lemisebenzi layenda yena nawe utawuyenda manje bukani ukuthi wendani ngesikhathi alapha emhlabeni wathi bonakalisa kanjani yena lucobo na ungeke utungelethe uzulazula futhi uya etindlini tesinuka futhi uzulazula ubalekelana nendlu yokukhontela futhi uhlale ekhaya ngalesithathu ebusuku kuthi ubone lohlobo loluthite lwemdlalo wamabona kuthi lo wenyanyekako noma indlo lefana naleyo futhi ushiya libandla lakho nako konke kanjalo futhi uke ulindzele kubona Kristu ufanele ushiye leto tindlo kuthi ulandzele umoya loyingcwele akati bonakalise yena lucobo njengamesiya njengaba kwenda labo balandzeli bekucala bamlandzela kubona ukuthi ngabe bekangumesiya yini. Cabanga ukuthi yini le yenda ngesikhathi Andrea ahlala busuku bonke naye ngaloko busuku yena na Philip na ngekusa lokulandzelako Philip wahamba ngalenye indlela na Andrea ngalenye. Andrea waphuma walandzela umnakabo futhi wathi nje angathola Simon wathi woda ubone simtholile lo mesiya. Bekati ukuthi bekangumesiya ngani na? Bekati ukuthi mesiya bekatoba yini? Bekati ngekwembhalo ukuthi mesiya bekatoba yini? Manje kusobala emajuda leto tinsuku bebanako bakulinganisile lawo mabandla lamakhulukati. Oh, uma mesiya efika kuyoba khona ukukhala kwelicilongo etibhakabhakeni. NaNkulunkulu uyogwedla indlo letsite bese uvulela imihubhe yasezulwini idzilikele phansi futhi kuyoba khona isaluti yengelosi lechuma emhlabeni wonke na Mesiya utofika agibele ehla ngaleyo mihubhe netingelosi nemabhendi netindvo letinjalo tehlela ngqo kuleli temple ahambe angene kulo uyoba nguMesiya uyothatha inthonga bese ubusa umhlaba. Bukani ukuthi ufika ngalokwehluke kanjani. Kodwa wafika ngekombhalo agibele lithole lemnyuzi ede agibele ayongena eJerusalem athobekile futhi amnene. Kunjalo niyabona na loko kwaze kwaguqula ngisho nemprofeti Johane bekashumayele Mesiya nesisefo sekwela esandleni sakhe ashanyelisisa sibuya sakhe futhi uma efika amnene athobekile. Kodwa Johane wathi ukuthi loko kwakungumesiya ngoba wabona loko kukhanya eti kwakhe futhi wakwati loko wathi loyo lowangitshela ehlane hamba ubhabhatise ngemandi. Wathi loyo loyobona umoya wehlela eti kwakhe futhi uhlala nguye lobhabhatisa ngamoya longcwele nemlilo. Akekho lomunye umuntu lowakubona, Johane wakubona. Lesethembiso sathi kuJohane akukho muntu lowabona lenkhanyeti dathi letati landzela. Futhi kunjalo nakusihlwa ungahlala lapha uphumbutseke ngalokuphindwe kabili futhi ungawaboni inhlobo emandla aNkulunkulu ungeke uze ukuconze uNkulunkulu aze avule akho konke babe la ngiphe kona kuyoda kimi futhi akukho muntu longeta uma babe wami angamthonsi nguloko kuphela loko kucetha indzaba. Manje sithola ukuthi bashiya konke base bayamlandzela futhi babona ukuthi bengumesiya. Andrea wahamba watshela Petro wathi uyathi ukuthi babe wethu wasitshelani na indlo lethi ayifane nalena mhlawumbe. Siyathi uma mesiya efika Mose wasitshela ukuthi inkosi uNkulunkulu wethu iyovutha umprofeti lo njengaye nje futhi siyakwazi lokho sifundziswe ukuthi uma akhona emkhathini wethu lo ngwakamoya noma umprofeti la kushoko kufezeka khona ke muveni uma kungafezeki khona ke ningamuva futhi siyathi ukuthi mesiya uyoba yi hayi umprofeti kuphela uyoba nguNkulunkulu umprofeti. Ngako lendvodza ingulomfo wathi kanjani Andrea na woda nje ubone wawelela lapho futhi wathi nje angenyukela embi kwaJesu. Jesu wathi ligama lakho unguSimoni futhi indvodzana yaJonase wathi ngaleso sikhathi ukuthi leyo kwakuyindvodzana yaNkulunkulu. Naku ukuthi aPhilip naNathanayeli wathi nje Nathanayeli angenyukela kuye wathi bangahle ngiyacabanga ingcociswana lenkulu lebe banayo bakhuluma ngako beta khona nekuthi bekamtshele kanjani Petro letinto leti futhi umnika lelinye ligama futhi wamtshela ukuthi bekangubani neyise kanjalo njalo. Ngako uyathi Mesiya ufanele kuba ngumprofeti. Yebo ke nawe enyuka ke wenyukela embi kwaJesu na Jesu wathi bukani umIsrayeli lokungekho ngohliso kuye wathi Rabi ungathi nini na wathi ungakabitwa nguPhilip ngesikhathi ungaphansi kwesihlahla ngikubonile wathi Rabi uyindvodzana yaNkulunkulu uyingosi yaIsrayeli. Loko kwacetha indzaba kuye lomncane lomdzala wesifazane lonemanyala longcolile ahlala nemadoda lasithupha bekenze kula sihlanu nale bekahlala nayo ngaleso sikhathi yayingesiyo yakhe waphumela emthonjeni ngalenye ilanga kuyokha emandi futhi ngesikhathi ehlisa ipampi noma libhakete esigwedlweni phansi kukha emandi futhi ngesikhathi sekaqala kuwaphakamisa ngalo wabona indvodza lesemkhathini nenzima yempilo budzala ihleti lapha ya liJuda yathi sifazane nginathise wathi asinabudlelwane akukho masiko lapha akho njengoba uliJuda kucela mine wesifazane longumSamaria into lenjengaleyo asidlelani wathi kodwa kube bewathi kuthi ngubani lo bekakhuluma nawe bewuyocela kimi emandi bewuyowacela kimi emandi bavele nje baqhubeka bacocisana sikhashana bekendani na etama kuthola kuthi yayikuphi inkinga yakhe Manje Jesu bekadzingekile ukuthi endlule ngase Samaria. Kumbulani, kwathi imbandakanya yena kuphela neLijuda neWetive, lowo nguHamu, bantu bakaShem, niyabona na, bantu bakaJafet, washiywa thine ma Anglo-Saxon, sasingemaheden, sikhonda tithombe ngaleto tinsuku, kumbulani. Akati bonakalisanga ngani yena luqobo Jesu ngesikhathi asemhlabeni kuBetive, ngaleso sibonakaliso lesifanako, kubakhombisa na. Ngoba betive bebangakalindzeli kwaSamesiya, emaJuda lalilindzele eMesiya, nemaSamaria bekalindzele eMesiya. Futhi watibonakalisa yena lucobo njengaMesiya, ekutsheleni Petru loyo lamnika tikhiya kuwo umbuso, nakuNathanayeli nembumbutse bathimewu ngesikhathi kukholwa kwakhe kummisa, newesifazane lo nemopho, kanjalo kanjalo kumaJuda. Kodwa nangu lapha manje embikwe emaSamaria uthi ufika kumaSamaria kuthi atatise njengamesiya weliqiniso manje emakhulu eminyaka bobabili liJuda nemaSamaria bebakholiwe kuthi kwakunamesiya lotako ngako uma lo mesiya bekasemhlabeni kukumesiya kuthi atibonakalise bukani Simeoni lomdzala ethempelini anebufakazi kuthi angeke ngibone kufa ngize ngibone Kristu wenkosi futhi ngawo impela umzuzwana Maria langenisa ngawo luswane umoya loyingcwele wakhuluma kuSimeoni wahamba wawelela ngqo lapho bekakhona khona kanjalo wase uphakamisa tandla takhe futhi wathi sale sewuhambisa inceku yakho ngekuthula ngekwemavi akho ngoba emehlo ami libona insindiso yakho Simeoni akaphilanga sikhathi lesidze ngalokwenele kuthi ambone enda imisebenzi yakhe yebuMesiya kodwa bekanebufakazi kuthi bekanguye kodwa watenda watiwa kubantu njengamesiya kuthi abe ngulowo uNkulunkulu umprofeti lowo wesifazane ngesikhathi akhuluma naye wathi hamba ulandze indvodza yakho ude lapha wathi anginandvodza wathi ushito kahle bewunala sihlanu nalelo hlala nayo manje ayisiyo indvodza yakho wathi mnumzane ngiyabona ungumprofeti wena siyathi uma mesiya efika Uyo sitshela letinto lethu lesi kuyoba sibonakaliso saMesiya uma efika uyoba nguye loyo sitshela letinto lethu na Jesu wathi nginguye lo lokhuluma nawe ngekushesha washiya leyo mbita yemandi wase ugijimela edolobheni wase utshela abantu basedolobheni wotani nibone umuntu lo ngitshele lengikwendile ngabe akusuye yena kanye Mesiya impela na leso akusiso sibonakaliso Mesiya lebekato sikhombisa sona na akazange abe asakwenda futhi ngaphambi kwanoma ngumuphi wabo kodwa athi labantu baleli dolopha bamkholwa ngenxa yebufakazi bewesifazane kuthi beka nguMesiya amen manje sekusikhathi sebetive sibe neminyaka letingulungwane letimbili yekuthithiza phansi nasetulu tinhlangano timpumelelo nekungaphumeleli nekuphikisana nekukhathateka nekuphikisana nekulwa nako konke lokunye bo siyazi betenkolo nemasemina nanoma yini lokunye manje uma avumela lawo maSamaria nemaJuda ete ehle ngqo lebekashiye bonkulunkulu ba7 kuthi akhonde uNkulunkulu futhi abheke mesiya lotako naMesiya watatisa kumaJuda ngaleyo ndlela ngalolo suku futhi angeke ayephule imigomo yakhe akasuye babe loyokwenda lokunye kulomunye nalokunye kulenye into Indo lehlukile uJesu lofanako kunjalo manje lapha sibe neminyaka lethi ngulungwane letimbili umoya longcwele wehlele etikwethu sakhuluma ngetilimi futhi sabona tibonakaliso netimanga kanjalo njalo manje sibonakaliso sekugcina Abrahama lasibona ngaphambi kokuthi indvodzana lethenjisiwe ibuye kwakunguNkulunkulu atibonakalisa emtimbeni lowawukhona kudla ngekusho kungakendeki nekukhombisa sibonakaliso lesifanako Jesu lasikhombisa ngesikhathi alapha kuthi unguMesiya manje Jesu waprofetha futhi wathi kuyoba ngaleyo ndlela futhi bangani manje sengilo lelihora lawo maJuda emelapho ngesikhathi abona Jesu asho lokho kuleyo ndvodza athi bebafanele baphendvule libandla labo bona bathi kuthi kwendiwa ngako akukho lebe bangakwenda ngako bebadzinga baphendvule libandla labo ngako bathi lo muntu ungibelzebul u bebacabanga loko enhlitweni yabo lo muntu ungubelzebul niyabona ngenxa yekuthi ungumbhuli lolunye luhlobo lwemuntu lofunda ingcondo noma lokuthide ungubelzebul Jesu wayibona imicabango yabo uthi wajikela ngakubo wase uthi nikhuluma loko ngekumelana nami indodana yemuntu ngito nithethelela kodwa ngaphandle kwaloko ngalelinye lilanga moya longcwele uyeda kwenda into lefanako nekukhuluma nimelane nawo akukho kuthethelelwa kulelive naseven lelitako oh mnakethe ngijabula kakhulu kusihlwa kuba nesibusiso sePentecost amen Akungabateki kodwa ekhathi lapha bazalwane nihleti ekhathi lapha nivela ku Church of God before square iAssemblies of God nawo onke lehlukene loko kuhle kakhulu loko chubekani nje ngcono ihamba ningahlalani nje nako ngco niyabona na kodwa ningalokothi nicabange ukuthi ingubo ayelulekeli etikwalo lomunye umnakeno futhi kulenye inhlangano le kanje banemoya longcwele impela nje uNkulunkulu wabapha labo umoya loyingcwele labamlalela ngako lolomunye umnakethu wakwenda naye niyabona ngako nje welule wendlaleke loko konke kulungile futhi asihlangane futhi sithokode sishiye live sindalo yaAbraham sindalo yaKristu indalo lethenjisiwe futhi sesilapha phansi ngqo futhi kwakuyini into yokugcina manje la inika babe wethu Abraham na leso sibonakaliso embi kweSodoma ngaphambi kwekushiswa nekufika kwendvodzana manje ngaphambi nje kwekufika kwendvodzana lethenjisiwe nekushiswa kweSodoma uNkulunkulu wethembisa ngaJesu Kristu kuthi kwakutoba ngiko ncamashi njengoba kwakunjalo etinsukini taseSodoma. Bukani eveni namuhla, umlando welive awukaze uthi bone timpendukethelo letinengi kangaka njengoba sinato namuhla. Neliposi lami ligcwele bomake bakhala bangalapha eCalifornia. Ngifunza liphephandzaba leyo mpendukethelo ngani kwashintsha iCalifornia ngiyacabanga. Lapha emaphesentini langemashumi lamathathu kulomnyaka ngaphambili imphendvuketelo indzawo tonke emanyala tikolwa tenkolo baze bachoshe abantu etikolweni tabo unesikhathi lesimatima akhetha timphendvuketelo baguqula kwenta kwemvelo njengoba kwakunjalo nje eSodoma sikubona ngaleyo ndlela bukani Billy Graham sithunywa lesivela kuNkulunkulu endasi ekhathi lapho ashanyela lelo vangeli Manje kuthiwani ke ngelibandla labakhethiwe na lifanele libe nesibonakaliso nalo akunjalo lokho na lifanele libe naso ngiyethemba kusihlwa sitoshiya konke lokho kungakholwa kwethu futhi sikholwe inkosi Jesu futhi simlandzele futhi sibone tibonakaliso takhe telusuku lokugcina ngoba wasethembisa ukuthi siyoba lapha asikhothamise tinhloko tethu Ngabe ukhona munye ekhathi lapha kusihlwa longamadi njengemsindisi wakhe futhi ungathanda kushiya yonke into njengamanje futhi umlandzele na ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi ngikhulekele mina kethu Branham ngingathanda kwenda lokho ngibe ngumkhristu sibili uNkulunkulu akubusise ukhona lomunye na uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise thatha uNkulunkulu akubusise nawe mina kethu lomunye na uNkulunkulu akubusise mnumzane ngingathanda kushiya yonke into ngitokwenda mina kethu Branham ngifuna kubuta indlo letside mina kethu dzathe angikaconzi kulimata noma ngubani kodwa niyabona ubopheleleke evini uma nihlala kimi nemavi ami akini ngaletinye tikhathi ngitsingeka ngisho tindlo letingisikako ikakhulukati ngaletinye tikhathi kubothathe wethu ngoba niyaconza ukuthi wesifazane waba nguloku sathane la kusebentisa ekuqaleni uNkulunkulu wakhetha indvodza sathane wakhetha wesifazane wabusiswa kusobala ukuthi abe ngumshini wekufukamela lo waletha Jesu Kristu emhlabeni manje leyo kwakungesiyo indvodzana yakhe nonke niyakwathi lokho Jesu akakaze nakanye ambide ngamake akatange angabi na letameli letihlangene kodwa ngilalelene kwakungekho sithotha lesivela kuMaria Gonge kanye kanye kwadalwa intombi nguNkulunkulu umoya longcwele wasibekela nguleso sizathu Jesu bekangeke ambide ngamake bekangesiyo ingcenye yakhe lutho bekangumshini kwadalwa wekufukamela nje uNkulunkulu la usebentisa kuletha loluswane ngoba uma bekukhona noma yini yalowo wesifazane lebe iyalowo mfana lolo luswane lowo wesifazane niyaconza nini labadzala niyathi ukuthi ngiconze kuthini kwakufanele kube nalolunye luhlobo lwekukhulelwa luhlobo loludzithe lesidvotsa luvela kulowo wesifazane ngaloko khona ke kwakufana mbamba nesento sekulalana naNkulunkulu somandla kwakungeke kwendeke uNkulunkulu wadala loluswane kokubili licandza nengadi kokubili sakhe imtimba sewesifazane newesilisa uNkulunkulu wakudala kungaleso sizathu lo mtimba wavuswa impela waba wekucala kweluvuko ngako akadanga ambide ngamake bathi make wakho ungaphandle lapha ufuna wena wathi ngibani make wami na wathi labo labenda intsandvo yababe wami uyafana namake wami niyabona na ngako akazange nakanye ambide nginina wambida ngasifazane nguloko lebekangiko nalabanye benu bantu labangemakatolika lathandzekako nimenda uNkulunkulu noma uNkulunkulu kati indlovukazi yasezulwini akusiko cha akusiyo bekangwesifazane lolungile yebo mnumzane impela kodwa bekangasingcono kunoma ngumuphi lomunye wesifazane uNkulunkulu lakhetha kumsebentisa angamsebentisa wesifazane amsebentisele lenye indlo letside angamsebentisa noma ngayiphi indlela bekangumshini wekufukamela nje ngoba nguloko lebekangiko kugcina inhlanyelo ifuthumele nalokunjalo kanjalo nekuphila kuta ekhathi kuloluswane kodwa ingadi lombala lobovu engatini sihlala sathi njalo uvela ebulilini bewesilisa futhi bekasilisa umdali bekangasilo lijuda loluswane lwalu Jesu bekangesilo lijuda angasuye newetive bekanguNkulunkulu kunjalo uNkulunkulu luqobo lwakhe wadala umtimba lahlala kuwo leyo kwakuyindvodzana yakhe Jesu Kristu loko lokungcwele kutalwa intombi ndvo kwaletha lesidalwa lesi lesingumuntu kukhulelwa kwentombi ndvo ngamoya longcwele wesifazane bekangaphathelani ngalutho nako kanjalo nalicandza kanjalo nesakhi ingadi sasingakaphathelani ngalutho nako indvodza inesakhi ingadi wesifazane unelicandza ngalendlela lena kwakuyofanele kube khona luhlobo loludzithe lwesifiso nekukhulelwa kwenta indvo letsite yendeke futhi kulolo dzaba kwakungekho lutho kodwa kusibekela kwamoya longcwele naNkulunkulu wadala lo wesifazane lowo ngumsindisi wami ngaphandle kwakhe sonke sihambile manje labanye benu nine bantu lapha nine besifazane ningahle nibe besifazane labayiphentecostal ube nelicala lekugcoka timpahla letingakazithi nihula tinwele tenu nenda tinto ngiyaqaphela lapha eCalifornia ababanengi kakhulu babo noma lapha eArizona njalo ababanengi kakhulu balabo labatipenda buso loko kwaliwa nako futhi yebo ke akukho lutho eBhayibhelini kini kuthi ningatipendi buso siyathi nje kuthi akukalungi ngoba kukwelive kodwa kunemiyalo eBhayibhelini kuthi wesifazane lohula tinwele takhe ungumuntu lohlazisako futhi uma kubukeka ngaleyo ndlela kuNkulunkulu futhi uthi unamoya longcwele futhi wenta njalo kukhona lokuliphutha kugcoka sembatho lesiphathelene newesilisa oh dzathe lothandzekako ungatifananisi nelive shiya live bambelela kuKristu wena uthi kwenta mehluko muni na ubusisiwe lowenta konke kwemiyalo yakhe kuze abe nelulungelo lekungena esihlahleni sekuphila lona licala kulokuncane unelicala kuko konke wathi kangcono uma unamoya longcwele uyokutshela kangcono impela uyokutshela kangcono uma kungumoya longcwele manje uma unelicala futhi uthanda kwenta sicalo kusihlwa futhi uthi mnakethu Branham bengingakuconzi lokho bengisolo ngishelela ngifuna ukucala kabusha kusukela kuloko kuchubeke ngithokhonda uNkulunkulu phakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele mnakethu Branham uNkulunkulu akubusise lokho kubitha sibinzi lokho kuthatha impela uNkulunkulu akubusise letinengi tetandla kulungile uNkulunkulu akubusise manje ke uma wathi kuthi into letsite kuwe ikutshela ukuthi uneliphutha khona ke uyathi uNkulunkulu usedude nawe kodwa uma uva livi licace kangaka bese ke uchubeka nekuhlala lapho futhi uthi angeke ngikwende akati ukuthi ukhuluma ngani nami ngicaphuna livi khona lapha niyabona khona ke kukhona lokungalungi ngaloko lokukuwe niyabona na akusilo lutho ngaphandle kwento yinye ngusathane ngoloko kuphela kumelene naNkulunkulu kumelene nemiyalo yakhe kumelene nelivi lakhe lomunye wathi kimi kungasiko kaThena umshumayeli lodumile wathi mina ke uBranham wangibitela ekamelweni lakhe wabeka tandla etikwami wathi utawuyona inkonzo yakho ngathi ini wathi uhlala njalo uthethisa abantu ngendlela lebenta ngayo wathi yini unga labantu bacabanga ukuthi ungumprofeti ngathi angisuye umprofeti wathi yeboke abantu bacabanga ukuthi unguye awubafundisi ngani tinto takamoya kuthi bangatemukela kanjani tibusiso letinkulu takamoya netinto na ngathi ngingabafundisa kanjani tinto takamoya babe bangathi ngisho nabo ABC babo na bangeke ngisho babe nekuthi hlonipha lokuvamile kuthi babe semgceni nelivi kungasaphathwa ke tindoda kamoya uma bangatikholwa tindoda semhlabeni bathi kholwa kanjani tindoda sezulwini na wathi yebo ke utoyona nje inkonzo yakho ngathi noma ngiyiphi inkonzo livi laNkulunkulu leliyo yona ifanele yoniwe buyelani evini kunjalo manje uma nibhema bosikilidi nalokunye kanjalo futhi nidisho ukuthi ninamoya longcwele lihlazo kini nine besilisa nithi ukhethelani besifazane na nine besilisa leniyekela abafati benu bende lokho oh mnumzane utibita ngemkristu lihlazo kuwe ngiyathi ukuthi lokho kuyahedla kodwa mina kethu sikhathi sekulungisa tibani sikhathi samoya longcwele ukuthi efike athathe umlobokati wakhe futhi uma kungabi semgceni nelivi lakhe khona ke kukhona lokuliphutha nina leniwile nihlala njalo ekhaya ngalesithathu ebusuku futhi ningeke netha ngalapha endlini yekukhondela nibuka bomabona kuthi nalobunye busuku bendlu yekukhondela caba ngani impela nithi uma utodzingeka uthi endlini yekukhondela ufanele uthi phocelele ukuthi ukwende Ngoba ucabanga ukuthi kungumthetho ukuthi ukwende ufanele ukwende kukuhlonipheka ukwenda futhi uma ungathandzi ukwenda kukhona lokuliphutha unamoya loyingcwele lokwenda uthandze ukukhonda uNkulunkulu manje ngaloko inhloko yethu tisakhotheme wonke lo tiva ukuthi bangathandza kwenda sicalo naNkulunkulu kusifa phakamisa sandla sakho wonke nje umuntu ekhathi lapha manje Phakamisa sandla sakho nje wonke umuntu yonke indzawo uNkulunkulu akubusise akubusise wena uNkulunkulu akubusise kuhle ngitone khulekela babe lo sezulwini manje ngikhulume emave akho njengalokhu sobala nalokucacile nalokhu sikako njengoba ngathi kuthi kanjani kungesiko kwehluka uma leso bekungaba simo sekucabanga kwami inkhosi bengifanele ngibe ngulowo lo sealtar Kodwa uma ngibona lomunye umuntu umnakethu noma dzathe amita esikebheni lesidzala lesivutako futhi ngingamemedi kubo noma ngibekhude noma ngandlela thide kuthi ngibakhiphe kuleso simo khona ke angibathandzi ngitama kubakhipha inkhosi kuze baphephe Oh uNkulunkulu welizulu ngikhulekela ngamunye lamaphakamise etandla tabo ngibona labanengi balabo besifazane labancane labaphungula etinwele baphakamisa etandla tabo banalokwenele kwemusa ngabo baze bathi ukuthi baneliphutha bekunalabanengi labangakaze manje wena ulijaji laloko kodwa ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi utosinzisa labo Siphe kona njalo njalo lawo madoda lapha amsesandla sawo emabhungu lamahle lanemandla ahlethi nebafati bawo kanjalo njalo aphakamise sandla sawo bantu labadzala baphakamise tandla tabo manje babe sifanele sishiye live netinto delive noma ngaphandle kwaloko singeke sikukhonde ngikhulekela ukuthi udoti bonakalisa wena lucobo kusihlwa kangange ukuthi labantu batokubona lokho livi lelikhulunyiwe emadrota angasho noma yini kodwa uma uNkulunkulu efika lapha futhi aqinise livi lakhe alifakazele ukuthi lilivi lakhe khona ke sishiya ke singenakuthi landulela Ngiyakhuleka babe kuthi utosipha kona kusihlwa futhi kutothi nje laba bantu banga mhlawumbe labane ngibabo badoni Labanengana baphakamisa tandla tabo njengetoni. Ngiyakhuleka babe. Bathi nje bangabona kubonakaliswa nekwethemba kuthi utokwenda kusihlwa. Utoti bonakalisa kuthi kuphela sekulapha. Indvodzana lelangatelelwe seyitofika masinyane entalweni yaAbraham. Naleyo Sodoma itoshiswa. Ngalelinye lilanga akuyuba khona litshe lelishiya ethi kwalelinye. Lase Phoenix lesigodi siyoshanyelwa sihlobe cwe edolobheni kusihlwa lapho khona kuphinga kunatha inhlobo inhlobo tetshwala bomake lababhema sikilidi emadotsakade kudansa kutwista kuchutshekwa emadotsa aphila ngekungahloniphi sono saleli dolobha oh nkulunkulu kodwa ngibuka phansi ngako futhi ngicabange kusitani ngisho nekutama na kodwa manje ke Ngibuka phansi khona lapho futhi ngibone ukukhanya lokuncane lapha nalapha ya umkhristu lotinikele akhuleka bonke labo lababubulako nalabakhalela sinengiso lesendiwe ekhathi nelidolopha ingelosi yathunywa kuthi ibeke luphawu ethi kwabo ibamake futhi baba ngibo lebe bangeke babhujiswe Ngiyakhuleka babe, batoba banengi labatoba ngumkhristu lotinikele, indvodzana lokukhulunywe ngayo, ingesabi kubitela ngaphandle labantu laba. Nkulunkulu, kulolu suku asikhulume tinto lefanele, futhi utawuba khona lusuku lokwehlulela, lolutako, futhi ngaleso sikhathi abanakuba nekutilandulela. Ngoba lo mlayeto kusihlwa uyophonswa esibukweni lesikhulu emafu asesibhakabhakene futhi sonke siyophendula ngakho ngiyakhuleka babe kuthi utosoka inhlitiyo yabo kunoma ngutiphi tindlo talelive kuze baphile ngekumesaba uNkulunkulu kulelive lamanje sikucela egameni la Jesu amen ngiyaxolisa kunigcina si ngephutha esibili futhi ngifanele ngabe sengiphumile kugcina njalo ebusuku ngiphuma ecishe ngensimbi yelishumi nangephuthe kakhulu bengifuna kuphuma kusihlwa naseyigabenxa insimbi yemfica angikakwendi manje umzuzu nje kubeka luphawu kuloko lengikushito manje impela angisuye umshumayeli noma ngubani uyakwathi lokho anginamfundo futhi ngisebenzisa emagama ami lamadzala asekhentakhe akwakhe akusiko nathutha nalandza nathwala nalabo lapha ya futhi niyathi angisuye umshumayeli kanjalo anginayo imfundo ukuthi ngibe nguye kodwa ngingumkhristu inkosi Jesu yangisindzisa esonweni ngiyakwathi lokho futhi inginika lelinye livi ukuthi ngiqinise lokho lokuncane lengkwatiko indwo kuphela angedami kubeka noma ngupi kuhumusha kwangasense ngivele ngilifunde nje noma yini leli kushoko ngisho indwo lefanako niyabona na ngulokho kuphela lengkwatiko Niyabona na manje uma kuhunyushwa ngalokungesiko angathi ngikusho nje ngendlela lokuhunyushwe ngayo lapha niyabona na futhi uhlala njalo anamathele emva kwako futhi wakwesekela ngikholwa ukuthi Jesu Kristu uyabuya masinyane ngikholwa ukuthi unguJesu lofanako itolo namhlanje phakathi ngiyakholwa ukuthi wathi utawuba sikhashana nelive icosmos luhlelo lomhlaba ungeke kusibone cha ungeke usangibona noko nine nitawungibona nine libandla ngoba mine sabito semuntu ngitawuba nani ngibe ngisho kini kuthe kube sekupheleni kwelive lemisebenti lengiyentako mine nani nitawuyenda futhi niyakukholwa lokho na Sitholile kuthi misebenti mini la endile kuthi utibonakalisa kanjani yena ngiyakhuleka kusihlwa kuthi uNkulunkulu utawuthatha leli bandla manje akunandzaba kuthi beka ngangigcoba kangakanani mina utofanele anigcobe nani futhi niyabona na akunandzaba kuthi umoya lo ingcwele be ungetama kangakanani ukukhuluma lapha ufanele kube nendlo letsite ngaphandle lapha kukuva Jesu wathabula eqenjini lebandu ngalelinye lilanga futhi bebampongoloza rabi rabi siyajabula kuba nawe ngalapha sibanibani Jesu wavele wahamba wachubeka nje futhi kwakune wesifazane lomncane lofika ngakhona wase uthinza umphetho wengubo yakhe wase ubuyela emuva wahlala phansi Jesu wema wase uthi ngubani longithinzile na Ngani Simon Petru wathi kuye kwangathi leni bekamkhuta wathi yebo ke ungayisho kanjani indlo lenjengaleyo na wonke umuntu uyakuthinza wathi kodwa ngiyeva kuthi ngiphele emandla emandla lokugcina aphumile kimi wacalatha yonke indzawo etikwetetsameli kwakukhona umuntu lotsite lowamkholwa akunandzaba kwakungahle kube kwakukatse kunemakhulu lapho kodwa kwakukhona umuntu lotsite lowakholwa wamthola lo wesifazane lomncane wamtshela ngemopho wakhe wawungamukile futhi waphiliswa ngabe kunjalo na wachubeka ngqo Niyabona na unguye itolo namhla naphakathi manje sinemakhadi alabakhulekelwako laniketwako siniketa ingcenye yawo lapha ya itolo ebusuku ingcenye yawo kusihlwa ngabe sicale kule kuqala itolo ebusuku na ngabe sicale ngewe kuqala lalishumi nesihlanu noma emashumi lamabili itolo ebusuku kusukela kule kuqala kuya kule litsidetsite na nguliphi na nitsini na lekuqala kuya kulemashumi lamabili kulungile inkumbi yabo balapha kusihlwa asinikete lamanye kusukela eluhlangothini lwangemuva lwako ke asicaleni asibone sinemizuzu lelishumi nesihlanu asinikete emakhadi lalishumi nesihlanu ke asesibone lelo kutawuba lemashumi lasiphohlongo nesihlanu kuya ekhulwini asicale ngelemashumi lasiphohlongo nesihlanu kuya ekhulwini ngubani lonelikhadi lekukhulekelwa lemashumi lasiphohlongo nesihlanu na phakamisa isandla sakho emashumi lasiphohlongo nesihlanu wesifazane emuva lapho yenyukela lapha tsatse emashumi lasiphohlongo nesithupha ngubani lonelemashumi lasiphohlongo nesithupha na khona lapha emashumi lasiphohlongo nesikhombisa emashumi lasiphohlongo nesikhombisa umuntu utside phakamisa isandla sakho emashumi lasiphohlongo nesikhombisa lendvosa lena lemashumi lasiphohlongo nesikhombisa emashumi lasiphohlongo nesiphohlongo emashumi lasiphohlongo nesiphohlongo emashumi lasiphohlongo nemfica emashumi lasiphohlongo nemfica emashumi la imfica emashumi la imfica nakunye emashumi la imfica nakubili emashumi la imfica nakuthathu emashumi la imfica nakune emashumi la imfica nesihlanu emashumi la imfica nesihlanu ya emashumi la imfica nesithupha emashumi la imfica nesikhombisa emashumi la imfica nesithupha angaliboni liphakama emashumi la imfica nesithupha manje uma unelikhadi lakho woda niyabona na emashumi la imfica nesikhombisa emashumi la imfica nesiphohlongo emashumi la imfica nemfica likhulu kulungile ngesikhathi labantu laba lekuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha lesikhombisa lesiphohlongo lemfica cishe kunala siphohlongo langekho manje lalelana liciniso ungenyukeli lapha nesono lesilenga empilweni yakho ungaba ngcono usivume ngaphandle lapho kuNkulunkulu kodwa uma unako uma sewusivumile sono sakho woda ngembili bangakhi khona lapho longenalo likhadi lekukhulekelo futhi ufuna Jesu akuphilise na phakamisa isandla sakho bangakhi labantu kholwa uma Jesu Kristu angenda uma a bangakhi lokukholwa koloku na bukelani ndawucela labafundisi laba lamva kwami bazalwane kuliciniso yini njengebafundisi belivangeli sikholwa ukuthi libhayibheli litestament lelisha incwadi yemaHebheri iyasho ukuthi ungumpriest lomkhulu khona manje umpriest lomkhulu lona kuvelana nebuthakathaka bethu na ngabe kunjalo bazalwane na bangakhi ngaphandle labo lowathi ukuthi libhayibheli liyasho ukuthi umpriest lomkhulu yeboke uma angumpriest lomkhulu lona kuvelana nebuthakathaka bethu manje wakwenda kanjani na uma anguye itolo namuhla naphakathi manje ke wenda kanjani ngesikhathi lomunye umuntu amthinza ngebuthakathaka babo na lo wesifazane lomncane lonemopho lo amthinza ngoba bekanesidzingo sekuthi athindwe waguquka wase uyaqhalada waze wamthola wambida ngabe kunjalo bazalwane na manje uma angumpriest lomkhulu ofanako utofanele ende ngendlela lefanako ngoba ungumpriest lomkhulu ngabe kunjalo na yebo ke utofanele ende ngendlela lefanako manje aniwadzingi emakhadi ekukhulekelo cha awulidzingi likhadi lekukhulekelo into kuphela leniyidzingako kuba nekukholwa kuNkulunkulu ninekukholwa kolwani nje ngayo yonke inhlitiyo yenu futhi Jesu Kristu uphilisa labagulako nalabahlaselekile futhi impela utokwenda manje asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje sitokhuleka manje futhi ngaphambi kokuthi noma yini ishiwo noma yendiwe manje angisho ukuthi utokwenda ngiyethemba ukuthi utokwenda Kodwa ngiyakholwa futhi ngiyethemba ukuthi utokwenda Manje uma atokwenda bangakhi kini labatokholwa na? Phakamisa sandla sakho. Kwangathi angasipha kona ngumkhuleko wami. Babe losezulwini, manje ngishito loko lokushiwo livi lakho. Kushiya konke kuthi ngikulandzele. Labo labashiya konke bafanele bakubone. Futhi akunandzaba ukuthi beungentani. Labo labangeke bashiye sono futhi balandzele, bangeke bakhone ukuconza. Labo labashiya sono kungakholo, siyathi ukuthi sono sikungakholo. Akunandzaba ukuthi siphila ngcwele kanjani. Kuthi kuyini konke lesikwendako. Uma sisaloku singakholwa, sidoni. IBhayibheli lithi lowo longakholwa sewuvele ulahliwe. Ngako siyathi kuthi sifanele sikholwe lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu. Loko kufanele kube singwa sethu semihla ngemihla. Futhi ngiyakhuleka babe kuthi njengoba ngicaphune emibhalweni kusihlwa tethembiso takho talethi insuku leti tekugcina naloko lebe singakufuna kuleti insuku leti tekugcina. Uma loko bekugcinisile Nkosi, khona ke qinisa lamavi ngetibonakaliso tilandzela. Siphe kona. Ngitinikela kuwe nelivi nalabantu. Ngiyakhuleka babe kuthi utosoka tinhlitiyo ngaphandle lapho kuthi bakholwe ngayo yonke inhlitiyo yabo. Futhi ikakhulukati laba lotoba lapha elayinini lalaba khulekelwako. Bese ke uvumela labantu babone kuthi Mesiya Jesu Kristu moya loyingcwele unathi kusihlwe. Usebandleni libandla lelikhethiwe lababitelwe ngaphandle intalo yaAbraham ngesethembiso sebukhozi. Siphe kona egameni laJesu. Amen. Manje ake ngibuke nje umzuzwana. Manje sitothatha isikhathi sethu nje kwemizuzu lembalwa nje kakhulu cishe imizuzu lelishumi. Niyamthanda na? Niyamkholwa na? Niyakholwa ukuthi letindlo leti lengitifunde evini kusihlwa liciniso na? Niyakholwa ukuthi Jesu wakwenda lokho ngesikhathi alapha emhlabeni na? Niyakholwa ukuthi wakwethembisa na? Niyakholwa ukuthi sisetinsuku into yokugcina na? Manje leso sethembiso sakhe ufanele asiphile. Uma nihlala kimi, emavi ami ahlala kini. Khona ke celani lenikuthandzako nitawukwentelwa kona. Manje injongo yenu nenhloso kufanele kube ngolokufanele. Nifanele nikholwe ngayo yonke inhlitiyo yenu. Manje angikholwa ukuthi ukhona umuntu lalayinini lemkhuleko lengimatiko sithi hambi ngisihambe ngaphandle lapho dihambe nonke nini lenatiko ukuthi angathi lutho ngani wena lokuleli layini lelincanyana lalabakhulekelwa kolapha phakamisa sandla sakho lowatiko ukuthi angathi lutho ngawe ulungile nonke ngaphandle lapho lowatiko ukuthi angikwadi noma angathi lutho ngawe phakamisa sandla sakho kuthi ngibone nako ke lapho khona. Manje ke kuludzaba lolufihlakele naba labane makhadi ekukhulekelo nango longenamkhuleko lelikhadi lekukhulekela alisilo lutho kodwa likhadi lelincane lelinenombolo kulo. Sikunika inombolo nje lomfana uyeda bese uyawahlangahlanganisa futhi noma ngubani ofuna likhadi lekukhulekelo angaba nalo futhi akadi akekho lomunye lowatiko kuthi kuphi. Yebo ke bekangeke athi uma emakhadi onke ahlangahlanganisiwe kusukela endzaweni yinye kuya kulenye abathi kuthi ngubani lotoba selayinini lekukhulekelo ngoba ngeke sakusho lokho. Ikhathi letinenginengi siwathatha sehlele nawo lapho ngesikhathi ngiqala ukuqala kuphuma sasinendvodza lapho ithengisa emakhadi ekukhulekelo. Lomunye wathi ngitokunika emadola langemakhulu lasihlanu kuthi ufake umkami elayinini. Niyabona na? Ngathatha indlotsana yami luqobo. Ngase ngithi indlotsana, kuze ungasoleki kubantu. Kude bathi kuthi ungeke ulithengise likhadi lekukhulekela. Sukuma embi kwabo, uhlanganise emakhadi ekukhulekelwa kanje bese uwaniketa noma ngubani lolifunayo. Nangaphandle kwaloko, indlotsana, ungeke wathi kuthi ngidobita ngakuphi ngize ngehlele lapho. Bangakhi lokubonile lokho emhlanganweni? Tikhathi netikhathi na. Ngaso sonke nje sikhathi ngitontshintsha futhi ngiye lapha ya bese ke ngaphandle kwaloko lapho munye sekaphilisiwe lapha etulu kunedazini lebitwa khona lapho. Niyabona kunjalo ngaphandle kwemakhadi ekukhulekelo ngako kukungabi nasiphosiso kwenkosi Jesu Kristu lo nguye itolo namhla naphakathi. Ningashiya konke kuthi nimlandzele na? Niyavuma kushiya kungakholwa kwenu kuthi nimlandzelele kuphiliswa na? Shiyani tindo tenu tekwelive kuthi nimlandzele ebungcweleni futhi nihambele yena kwendeni lokho manje angisho ukuthi utokwenda uma enda konake nitokwati lona wesifazane lo mekhona lapha lesi sithombe futhi njengoba ngishito itolo ebusuku sa Johane longcwele nangu wesilisa newesifazane abonana kwekucala empilweni futhi kwakusebhenjini lelincane uma wake waba lapha ya eSamaria ngaphandle kwase sikhari lapha lo lomthombo lomncane kunenzawo lencane leimboniso imivini ngaseluhlangothini lwayo kanjalo ulapho lalo wesifazane ahlala khona wakhuluma na Jesu wesilisa newesifazane babonana kwekucala futhi watshela lowo wesifazane ukuthi yayiyini inkathathwe yakhe inkathathwe yakhe yayikuthi bekanesono kungahle kube nguye angahle abe sono angahle abe ngumzenzisi angahle abe ngulongcwele angahle afune kuphiliswa kwemtimba wakhe angahle afune kuphiliswa kwalomnye umuntu angahle abe netimali lo wesifazane angathi ukuthi ude ngani lapha ngeke nje senginitshele ume lapho nje wesifazane nguloko kuphela lelo liciniso asikake sibonane kodwa uma inkosi Jesu itokuda lapha manje kumphilisa uma agula ngeke sengikhone ukukwenda ngeke ngente lokho uNkulunkulu lasavele akwendile manje into kuphela kubeke Jesu bekeme lapha agcokele isudu ke kube wenyukele kuJesu wase uthi Jesu ungangiphilisa na yebo ke beyangathi mthanami sengivele ngikwendile lokho ngalinyatwa ngenxa yethu phambe kotakho ngemivimba yami waphiliswa wena ngabe kunjalo na ngumsebenzi lo sewucedziwe uyeda uthi Jesu ungangisindzisa na ungangisindzisa na lo akusiwo umbuto sewuvele ukwendile Nkosi Jesu ngemukela kubuyisana kwakho ngisoni uyabona na wasinziswa emuva lapho waphiliswa emuva lapho ukwemukele nje ngekukholwa usinzisiwe ngekukholwa wemukela kusinziswa kwakho futhi noma ngibalo fikako akutshele ukuthi banemandla ekuphilisa futhi bangakuphilisa uba hlala uthi ngo ucace kuloko ngoba akusiko emandla ekuphilisa akuKristu umsebenzi lo sewuvele ucedziwe uma indvodza ikutshela ukuthi uNkulunkulu uyinike emandla ekuthethelela tono takho nekwenda lokho ungakukholwa sethi vele tithethelele Jesu eme lapha kusihlwa into kuphela kungamemetela kuthi beka indvodzana yaNkulunkulu kubeke beka kubeke manje tandla tami besigcwele tibathi tetipikili nengathi igobhota kuto nemanyeva avundle lapha na Loko bekusolo kungeke kukwende kube nguJesu. Loko bekungaba inyama yami. Uthi siyathi ukuthi inyama ihlethi ngesekudla saNkuluNkulu. Uthi uma ifika sikhathi asisiyuba khona. Kunjalo ngesikhathi Jesu ehla nguloko kuphela kwako. Kodwa ulapha esimeni sakamoya. Bese ke kuphila kwakhe kukuwe nami. Kukunika kukholwa nekunginika kukholwa. Manje bukani lapha lo lombhobho lona. Kube belingekho liphimbo leliphilako lapha kukhulumela kuwo bewuyoba ngilothule ngalokuphelele ngabe kunjalo na manje bukani lalelisisani kuze ningaphuthelwa ngiko manje loludzaba uma uNkulunkulu atokwenda kuto kucatulula manje lo mbhobho ungeke usakhuluma ngisho nalutho ngoba awulutho lokukhuluma ngako ngabe kunjalo na manje indlela kuphela lo mbhobho lobe ungakhuluma ngayo kuba nento letsite ikhulumele kuwo Manje ngilapha angimathi lo wesifazane angizange sengimbone loko tandla tami embiwa uNkulunkulu futhi uphakamise tandla takhe kuthi besingatani angathi lutho ngaye kodwa ngaphandle kuze kungene into letsite lapha ukukhuluma lokungakalungi lapho ngingulothulile nami ngoba angathi lutho uNkulunkulu uyathi ukuthi loko kungiko niyabona na kufanele kube into letsite leyenta lokukhuluma manje ungatikhethela uma wena njengaPhilip wathi noma Nathanael wathi wena uKristu indvodzana yaNkulunkulu ophilako wena uyiNkosi yaIsrael niyabona na noma ungaba ngiyiboni lalabathi kwakunguBelzebul niyababona ukuthi bakuphi kusihlwa na angathi ukuthi ngabe ukuphi Nathanael kusihlwa longasayukufa niyabona na Dikhethele ngekwakho lokho kukuwe niyabona na kodwa manje ngisho lokho ngilindzele kubona ukuthi ngabe utonginika yini lugcobo uma anganginiki lugcobo lapho ke yinye kuphela indlo lengingayenda bangani kucolisa ukuthi akakahlangani nami kusihlwa Sawubese ke sesibeka tandla etikwa labantu laba labagulayo kuthi sibakhulekele futhi sicele kubusiswa sende kubithela ealtari futhi siye ekhaya ngoloko kuphela lesingakwenda ngoloko kuphela lengathi kukwenda kodwa uma kwendeka efika lapho ke ngicabanga ukuthi ngamunye wenu lophakamise isandla sakho kuthi bewufuna kubona Kristu ngicabanga ukuthi ngumsebenti lomiselwe wena masinyane nje lokhu kungaphela kuthi nehlele ngco lapha kuthi niguce phansi bese nithi Nkosi Jesu manje sengitinikela kuwe ngoba uma ngingumcambi manga angeke aqinisekisa umcambi manga angeke atihlanganise ngalutho nesono uNkulunkulu angeke kodwa uma nginitshele liciniso khonake ubophelelekile ngelivi lakhe kukufakazela kuthi kuliciniso uNkulunkulu siphe kona Manje hloniphani ngekutithoba nje niyabona na yonke indzawo etethamelini hloniphani ngekutithoba nje ngahle ngidzingeke ukuthi ngikhulume nawe umzuzu nje dzathe lenye indwo nje angiluva lugqobo etikwami futhi angikwati wena futhi ngako ngulokoke manje indwo kuphela lengifuna uyenda uma ngikubuta noma yini uthi nje yebo na cha uyabona na manje sizathu ngenda lokho ase sithathe indwo letsite nje kuze kuto Asifuni inhlobo kushiya umbhalo sihlale ngqo embhalweni khona ke siyathi kuthi sikahle manje sibonelo nje Jesu manje beka sendasi kulelinye live futhi beka sendleleni abheke eJericho lebe iphansi kwentaba kodwa beka dzingekile kwendlula ngase Samaria enhla ngalendlela manje babe beka mthume enhla lapho Jesu wathi esahlukweni lesilandzelako sahluko sesihlanu ngesikhathi aphilisa umuntu lebekanele uhlobo loludzito lenkhathathu tinkulungwane tebantu tatilele lapho picuku tetinyonga timpumbuthe labachuthako labashwaphene balinzele ukuthi amatama kwemandi na Jesu wafika wase ubona indvodza lebe inesifo sengcondo lethatha kancane mhlawumbe iTB noma inkathathwa yelidlala noma lokudzide wase uyamsinzisa ngoba bekati kuthi beka lapho uthi bekati kuthi beka ngaleyo ndlela wachubeka washiya sonke lesicuku lapho wachubeka wahamba siyathi lelo liciniso kunjalo na Bathola emaJuda amthola ase ayambuta bebangambuta futhi nakusihlwa wakwendelani na uma anesehawu futhi athanda wonke umuntu kungani bekangashiya sonke lesicuku setinyonga timpumbuthe labachuthako labashwaphene balele lapho na waphilisa umuntu munye nje lo bekangaguli kangako kwakungeke kuze kumbulale bekanako iminyaka lengemashumi lamathathu nesiphohlongo kwakuyingcondo lethatha kancane bekakhona kuhamba Wathi uma ngehlela echibini lomunye uyangendlula lapho niyabona na lomunye uhamba angene embi kwami kodwa wasinzisa lo muntu lo yedwa futhi ngesikhathi abudwa nanga emavi akhe uJohane longcwele sahluko sesihlanu livesi lelishumi nemfica ngicinisile ngithi kini indvodzana ingeke yende lutho ngekwayo kuphela lokho lebona uyise akwenda lokho nendvodzana iyakwenda kanjalo ngakho ngesikhathi enyukela eSamaria inkosi yamholela enhla lapho manje inkosi ingiholile ingceku yakhe kuya ePhoenix ingiholele ngalapha kusihlwa manje ngilapha ngenda lokho yena lakusho manje ngesikhathi Jesu enyukela eSamaria into yokuqala layithola kwakungwesifazane lotha embi kwakhe wakhuluma naye waze wasithola simo sakhe ngesikhathi amtshela ngekushesha wakuchonza ukuthi kungahle kube ngumprofeti noma mesiya lothenjisiwe wathi bekangumesiya niyabona na ngakho siyathi baprofeti bebakhona etinsukwini letendlula namuhla nguKristu uNkulunkulu etikhathini tasendvulo nangetindlela letehlukene wakhuluma kubabe ngebaprofeti kuletinsuku tekugcina ngendvodzana yakhe Kristu Jesu lokungumoya loyingcwele kithi manje ulapha uyakuchonza lokho ngifuna ukukubuta njengemKristu loyedwa kulomunye ngitsite nje Ngingabuka lapha ya beungasho ukuthi ikona into leyendekile lomnanzi impela umoya lothobekile ngabe kunjalo na phakamisa isandla sakho nangabe lokho kuliciniso kuze abantu batobona niyabona na manje khona manje ngibuka lo wesifazane uma ningambona nibone lapho kukhanya loku emba kudungeleta lo wesifazane manje lo wesifazane uyakhwesha kimi cha walomnye umuntu ngulomunye wesifazane Guthi ukhulekela wesifazane lomunye umuntu ngumaketala wakho futhi unesimo setinso futhi unenso yinye nje kuphela futhi uyesaba ukuthi ngumdlavuza futhi kungako ulapha kuthi ungicele kuthi ngimkhulekele. Lowo ngisho kanje inkhosi. Uyakholwa na? Hamba, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Futhi abana udzinga kuthi bayinyakatise. Ungangabadi. Thatha le yonto lencane lonayo esandleni sakho, uyibeke etikwakhe. Niyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na? Sawubona, sithi hambi futhi kulomunye nalomunye. Sikhathi sethu sekucala ukuthi sibonane. Futhi uma uNkulunkulu ngendvodzana yakhe, Jesu Kristu uthumele umoya wakhe. Jesu wathi, lapho kuhlangene khona lababili noma labathathu ngeligama lami, ngiyoba semkhathini wabo. Leso sethembiso sakhe, akusiso na? Manje angeke adede esethembisweni sakhe. Into kuphela ukuthi sididome kakhulu ekukholweni size sehluleke kumbona. Nguleso zathu uNkulunkulu athuma abaprofeti emhlabeni. Niyabona, bantu angeke balifunde iBhayibheli labo. Futhi abalifunzi, bavele bahambe nje. Ngakho uNkulunkulu njalo ubathumelela sibonakaliso. Futhi ngalokwejwayelekile, umprofeti usibonakaliso, niyabona na? Futhi namuhla umoya longcwele usibonakaliso sethu ngoba ungumprofeti waNkulunkulu ahamba kithi. Ungumprofeti waNkulunkulu sibonakaliso sethu insuku tekugcina. Manje ngingakwati futhi ngingati lutho ngawe. Kodwa uma inkosi Jesu Kristu lengisandza kukusho nje eBhayibhelini bekangakhuluma ngami futhi angitshele ukuthi umele ini lapho. Kungakwenda ukholwe na? Kungatenda tetsameli tikholwe na? Manje babe ulalele ngiyathi. Uphethwe simo sekugula kwemizwa. Kunjalo. Uma loko kunjalo, phamisa sandla sakho. Manje lo munye umuntu ngaphandle laphaya, ucaba ngekuthi ngikucombelele lo. Manje ungeke usakufihla manje mnakethu. Kungena lapha. Uyabona na? Ngikuvile loko. Ungakukholwa lokho. Ungake ulinge ungakukholwa lokho. Leso sono lokho kukungakholwa. uNkulunkulu utokulahla ngako. Uyophendvula ngelusuku lokwehlulelo. Ngifanele ngikubite lokho. Kodwa ngalokwejwayelekile ngingena enkhathatweni. Angathi kuthi ukutshelene umzuzwana nje. Ya. Nako sithundi kwethuka kuba buthakathaka. Ubaba uthakathaka ngako konke kuthukuthela sewube nako isikhathi lesidze unjalo unalenye futhi inkathato nayo unalomunye lomkhulekelayo umyeni wakho lo sesibhedlela unenkathato yesisu bekasandza kuhlindwa nje inkosikati good hambe uye ekhaya ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho bese ubeka lokho ethi kwakhe futhi uto sinza uNkulunkulu akubusise.
Does he know you?
Ngabe uyanathi na? Niyabona na? Impela uyanathi. Ngiyabona. Loko yi anicondi yini kuthi Jesu lofanako lohamba eGalile kungilo Jesu lofanako lapha kusihlwa na? Anikucondi loko na? Manje angathi lutho nga ngicabanga ukuthi lo bekungilo wesifazane lokhulekelwe lapha nje. Ngabe kunjalo na? Noma ngubaphi benu nini bantu? Nake namathi lo yawesifazane na? Ukhona lo matiko lo wesifazane na? Phakamisa isandla sakho. Ngabe leto tinfo betiliciniso na? Jikitisa tandla takho uma kunjalo. Khona lapha ya loko kuhle.
Speak English? That's fine. Indian? I have a respect.
Water. Uyasikhuluma singisi na? Loko kulungile. Ulindiya na? Ngine kukuhlonipha ummelika sibili. Angicabangi mina njengomuntu loyedwa nje. Ngingeke sengente sincumo. Ngingenda sami kuphela sincumo lesisodwa. Ngiyacabanga ukuthi awukutholi kuphatheka kahle. Uyati angikutholi. Ngiyacabanga esikhundleni sekuthumela tigitsi netigitsigitsi kati temadola ngesheya kwetilwandle. Bafanele banakekele nini abantu? Kunjalo. Kunjalo, kunjalo impela. Inhliziyo yami ihlala njalo inivela. Bengisenhla esabelweni eSan Carlos kungesiko kaThene. Kuthi umoya longcwele wangena kanjani lapho? Waphilisa labo bantu labaphuyile. Ngisihambi kuwe mnumzane. Angikwazi. Angaze ngikubone empilweni yami. Sithihambi ngalokuphelele, kunjalo. Sidivele timbili. Situkulwane semangisi wena uLindiya. nginalokuncane kwaleyo ngadi kimi lokuvela kumake wami. Gogo wami bekalishe rokhi, ngiyandichenya ngako, unjalo. Kodwa njengemnakethu, angendilutho kukulimata, ngingakusita kuphela. Sive semandiya sasivame uma banalinye emkhathini wawo lelalingasho kungakendeki futhi likhombise ukuthi inyamatane yayikuphi liba ngumprofeti emkhathini wawo futhi bebangibo kodwa uma lisho kungakendeki into letsite lebe ingesilo liciniso lalifanele liyifele lalifanele kunjalo bebangenawo lowenda liphutha kanye nawo Uma uNkulunkulu angkulunkulu lesive singahle kube asikuphathi kahle kodwa uNkulunkulu angeke sikakunike naloku kodwa wakuthumelela indvodzana yakhe ngisandza kubona nje lokwentekile usandza kuphuma esibhedlela utela kutokhulekelwa lapha unenkhathato yesisu futhi ulindzele kuyohlindwa lowo ngisho kanje inkhosi wota lapha
Heavenly Father
Babe lo sezulwini ngiyayilahla lenkathathwe yesisu Satani umfihlele dokotela kodwa ungeke umfihlele uNkulunkulu phuma kuye egameni la Jesu Kristu Amen ungakhathateki ngako chubeka ube kahle Niyakholwa na sawubona lo thathe lomncane lohleti khona lapha akhuleka Nemuva nje kwale ntombi lehleti ngembili. Unenkathato sikhwama semchamo. Uyakholwa ukuthi inkosi Jesu itokuphilisa dzathe na? Nakoke. Ngitshelene. Utsinze bani? Ukhweshe ngemafidi langemashumi lamabili kimi. Utsinze umpristi lomkhulu. Unjalo. Lonekuvelana nebuthakathaka bethu. Anikukholwa lokho na? Uyakholwa dzathe na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathato yakho na? Akusuwe lo lonemkhathato ngutsathe wenu. Unemdlavuza, unjalo. Ungakholwa ungangabathi. Thatha leli duku lomphathele lona bese ulibeka eti kwakhe. Ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Utophuma kuwe. Utokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Yehlela phansi. Bani nekukholwa. Uyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Sekusukile lapha etulu ngembili. Usetethamelini. Ngulomncane wesifazane lonqama lohleti emuva ngqo lapha ya lone TB lohleti emuva lapha ya akhuleka uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokusinzisa na uyakholwa na lothathe lomncane lolunguta ngqo emuva lengemuva phakamisa sanda sakho emuva lapho thathe ngqo emuva kwale yandvotha lejikajikako kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho yebo lomncane Wesifazane lophungule etinwele kulungile nako ke ngukholwe futhi sekuphelile ngabe uthi nzene emuva lengemuva na ngikuphosela insaye yakuthi ukukholwa kuthiwani ke ngawe dzathe na uyakholwa ukuthi leyo ngkathathwe yelicolo isukile kuwe kusukela solo ume lapha na yebo ke manje ke chubeka nje nguloko kuphela lebe ufanele ukwende ukukholwe ngako konke lokukuwe Bewunendo lefanako ngako uma ukholwa nje chubeka nje nekumasha uya embili uthi ngiyakubonga Nkosi kwende kusinze kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uyesaba ukuthi uthokubateliswa ngule sifo sekucacamba kwemathambo awesabi na ngako uma ukholwa kholwa ngenhliziyo yakho yonke hamba ukholwe ngenhliziyo yakho yonke futhi usinze ngiloko kuphela lofanele ukwende ukuthi ukholwe Niyakholwa na kanjani ngalabanye benu bantu ngaphandle lapho na ngabe nisekukholweni nikholwa na kubeke bengutshele ukuthi Jesu ukuphilisile ume lapho bewuthi ukukholwa na vele nje uqale uhambe uchubeke uyabona ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ufuna kuya ekhaya udle kudla kwakho kwakusihlwa na uyakholwa ukuthi leso sisu lesidzala lesicucumukako sesisukile kuwena chubeka udle uma ufuna kholwa Niyakholwa na kuthiwani ngalowo wesifazane lohleti lapha ya akhulekela lowo lomncane lowo mthana unesimo sengathi na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utomphilisa lomntana na ulungile ungaba nako lokho kushaye lo dzathe ngcongco edute nawe lapha ya uhleti lapho ukhulekela kugula kwemizwa kunjalo edute nawe futhi unemnakenu lonesimo lesiphathelene nengcondo kunjalo unamake loneliso lelikabi uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu utobe into abasinze amen Niyamkholwa na wena ke ngalapha esithulweni semasondo na uyakholwa na leyo indvodzana yakho lehleti lapho lelesho lobo nje ngaleso sikhathi leyo indvodzana yakho unemhlavuza ebusweni bakho uva kalukhuni ufuna umbhabhatiso wamoya longcwele kunjalo uma ukukholwa ngayo yonke insithiyo yakho uyayikholelwa kona indvodzana na uyakukholwa ngayo yonke insithiyo yakho na yitshele endlebeni yayo beka sandla sakho etikwayo bese yemukela umbhabhatiso wamoya longcwele niyakholwa ukuthi Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi na niyamkholwa Mesiya Mesiya lomkhulu waNkulunkulu uhamba emkhathini webantu bakhe na Niyavuma kushiya konke futhi nimlandzele na uma nivuma phakamiselani itandla tenu kuye bese nithi ngitomlandzela ngitomlandzela ngitomkholwa lonke livi lalishoko ngitomkholwa ngitoconzisa impilo yami ngitomsebentela uNkulunkulu bani nemusa uNkulunkulu anibusise mangakhi emakholwa lala ngekhathi lapha manje na phakamisa isandla sakho Bangakhi lofuna kusondzela edute naye na phakamisa isandla sakho wonke lofuna kusondzela kuye futhi amemukele khona manje ukhona lapha lobu bukhona bakhe leyo ndvodza emuva lapho nengathatho yelidlala lelisesinyeni seyiphelile mnakethu uNkulunkulu ukhetha ukuphilisa ngani buya nje yonke indzawo kanjalo ekukhanyeni kushaya indingilizi yonke indzawo kulesakhiwo noma yini ingendeka khona manje singaba nalenye iPentecost uma nje nikukholwa sukumani ngetinyawo tenu nonke phakamiselani itandla tenu uNkulunkulu mnikeni ukujumo Ngiyakubonga Nkosi Jesu siyakudumisa babe ngoba ungumsindisi wethu naNkulunkulu wethu ulapha uliqinisekisile elivi ulifakazele ukuthi linjalo uNkulunkulu Mesiya longuye itolo namuhla naphakathi ngaphandle kwekwehluleka ngaphandle kwekungabada uNkosi Jesu lofanako alibonwe ligama lakhe lelingcwele Niyamthanda na thanini amen Bangakhi kini longemakholwa manje na phakamisa isandla sakho manje Jesu washo lokhu qobo lwakhe letibonakaliso leti tuyobalandzela labakholwako uma babekatandla tabo etuka labagulako batawusinza akusibi kuphela lo nemoya longcwele ninawo nani ulikholwa ngalokufanako nje njengoba ngilikholwa manje siyani konke kungabatha kwenu beka isandla sakho ethi kwalomnyu muntu futhi ukholwe ukuthi uNkulunkulu utomphilisa lo muntu ngekwelivi lakhe uma atolugcina loluhlobo beka isandla sakho ethi kwalomnyu muntu hambani libakhulekele nithi Nkosi philisa lo muntu khulekani futhi nibone ukuthi kwendekani ulikholwa uNkulunkulu mnini mandla onke egameni la Jesu Kristu simehlulile teveli simekhutile futhi sahlakata emandla akhe asuka kuye ngemivimba yeNkosi Jesu Kristu siyasinziswa